God bless you, brother.
Amen. He never finished that. I said I was late for my wedding.
Manje akagaza kuqede lokho ngathi ngaba late ngomshado wami ngazala sekulate kancane ngaba late kancane ngomshado wami uma ngingavele nje ngibe late ngomncobo wami lowo ngifuna kuba late kakhulu kuwo ngibe late kakhulu kabo bekuyizincingo endlini angekwazanga kubaleka neze futhi ke ngemuva kokuthi umngami kanye nabo sebehambile kuseni ngivele ngaba nezinto eziningi kakhulu bese kuthi ke abantu izindawo ezahlukahlukene bekhuleka futhi khona manje bengena futhi isambulo senkosi safikela umfowethu udade ememuva lapho egula niyakwazi ngikuqondile kuvele kuhambe nje kuhambe futhi angikaze ngisho ngikwazi ukuxhawulana nabanye babangane bami lapha bavele ya nezindawo ezahlukahlukene nxa zonke phezulu phakathi Canada bizizwa ngimubi kabi nje ngokungakwazi ukuxhawula izandla zenu futhi kambe uphi Fred kulobu busuku uFred Sotman na Fred yakumbula leso sikhathi owangishayela ngaso cingo useCanada wawuza wehla futhi ngakutshela ukuthi ungezi ngemoto na weza noma kanjani waba nengozi njenge yadengula imoto yakhe yacishe yabulala umkakhe umndeni yaphula ikhala lakhe futhi yabalalisa bonke esibhedlela isikhathi lesedlule ngenkathi ngihamba ntambama impela futhi uBen lapha wayemi lapha ya weza ngakimi futhi uRosella weza ngalapho wathi ngiya ekhaya ngathi Rosella wathi yini indaba futhi Brandon na ngathi ngizokuxakile ngempela ngalokho niyabo wathi ngabe kukhona okuzokwenzeka na ngathi angazi kubukeka kanjalo kimi kunento engixwayisile ungishayela ucingo imizuzu yembalo edlule ube nengozi futhi ngakho ke akekho limele kodwa bekuyisandla senkosi futhi ubeshelela kuneqa yonke indawo enyakatho futhi wehlela Indianapolis futhi waqala ukushelela ngokunqamula umgwaqo ngokusheshe impela ngalendlela futhi wamemeza kakhulu onkosi ngisize imoto yaphenduka yabheka emuva ngalendlela futhi yabuya yasengena endleleni yayo efanele futhi yaqala yaqhubeka kahle yaqhubeka unyuka ngomgwaqo wathi hehe ngibonga kangakanani ngokuphuma kuloko ngoba ezinye izimoto ziza ngqonga lowo mzilo ofanayo zindize nje ngakho ke wawela umgwaqo wabe esema phezulu lapho uku ngiyakholwa ukuthi ize wama ukuba athole inkomishi yakhe ekhofu noma ukuthile futhi ngaphambi nje kokuba aphume kuleyo moto enye imoto yashaya ngemuva kwakhe ngo enye ngemuva kwakhe ngo enye ngemuva kwakhe ngo futhi lapho zonke zanqobelana kodwa uthe washukunyiswa kancanyana kodwa hayi kabi kodwa befuna kubonga inkosi futhi washaya ucingo futhi watshela ibandla ukuba libonge inkosi ukuthi akalimalanga noma nanoma yini futhi watshela ibandla ukuthi liqhubeke nokukhulekela ukuthi ubengakwazi ukubuyela ekhaya yabo ungumshayeli osemusha usanda kuthola ilesense yakhe nje ngakho ke ngiboka kakhulu kodwa kuhlale kukhokha ukuthatha lezo zixwayiso zenkosi uthe awu wathi bengingaphuthelwa umsebenzi wosuku kuyini umsebenzi wosuku na ubiza kakhulu kunalokho kulungisa ingemuva lemoto yabo ngakho ke kungcono kunakho konke ukwenza wena uhlale nenkosi akunjalo na uma esitshela noma yini kungcono sihlale nakho ngoba uhlale iqinisile akunjalo na uhlale iqinisile manje wo lokho ngelikhulu kube yiviki elimangalisa kakhulu angazi nje ukuthi ngingazizwakalisa kanjani kuNkulunkulu nakini bantu ngaleli viki elimangalisayo lezi kube ngezinye zezinsuku eziyisishiya galombili ezijabulisa kunazo zonke ngake ngazishumayela empilweni yami lokho kuyiqiniso ngiye ngavunda kuningi kakhulu ngenkosi nesihesayo esinakekelayo nakho konke esenzele khona nokubona umoya wayo usebenza emuva ebandleni futhi ngijabule kakhulu ukubona iziphiwo ziqala ukusebenza emuva phakathi ebandleni futhi yabo manje kanye lapho uhambile kubukeka nje sengathi othile uzongena ngempela uzovele nje akungcolise niyazi bazovele baqala ukwenza noma yini futhi lapho ungazi hloniphi lezo ziphiwo uNkulunkulu ngeke kuhloniphe yabo kunjalo uzofanele uzilungise futhi indlela esiko ufuna ngayo yilapho uma kungokwenqubo indlela abakhuluma ngayo ngezilimi hayi nje ukucaphuna umbhalo kodwa ukusho ukuthilo kuzokwenzeka futhi uma uzoqhubeka nokuhlonipha ngokuzithoba ngokwangempela ngalokho kuzoqala uma noma ubani phuma enqubweni ebandleni umoya ongcwele uzokukhuluma ngo futhi ubatshele ukuthi kungubani futhi lapho bazozizwela belayo futhi bayathare zingeza lokho ke lezo ziphiwo
our pastor here, Brother Neville.
futhi kubona umelusi wethu lapho mfuthi nevele wayengumuntu namahloni uhlobo lomfana obheke emuva futhi ngiyanitshela wayebukeka sengathi wayengeke neza kubambe lapho kuze Pentecost kodwa ukubonisa ukuma futhi ahumushe izilimi futhi aprofete ngiyanitshela usuka kude kunjalo asikhulekele umelusi wethu futhi niyabo iziphiwo ziqala kungena ebandleni futhi umunye umncane umfowethu othobekile lapha ulapha ubefanele ukuba lapha ndawo ngicabanga ukuthi ukhona uhlale khona umfowethu omncane othobeke kakhulu wayevame ukuba ngomunye wabaphatheli lapha ebandleni umfowethu Higginbotham indoda eyigugu indoda emesabayo uNkulunkulu futhi kubona ukuthi usemukele isiphiwo sokukhuluma ngezilimi ubani wayengakacabanga ukuthi umfowethu Higginbotham ubeyoke akwenze lokho na enamahloni umfo omncane ohlehlela emuva wayengafuni ukwaziwa akukho ndawo ehlala emuva kodwa niyabo uNkulunkulu angathatha umuntu onjalo futhi amsebenzise niyabo ngoba akafuni ukukwenza endaweni yokuqala uma ifuna ukukwenza angahle aphume eyihembe lishwabene kodwa inqubo nje uma iphuma lapho engafuni khona ukukwenza mhlawumbe uNkulunkulu angamsebenzisa kanjalo uJuni lapha ungemuva kwebhali kusuke kimi ngizosho lokho ngizwa abantu abaningi bekhuluma ngezilimi futhi ngicabanga ukuthi konke kuvela kuNkulunkulu ngoba awukwazi ukwenza umsindo ngaphandle kokusho ukuthile kothile ndawo niyazi iBhayibheli lithi akukho umsindo ongabalulekile kusho ukuthi akukho umsindo ngaphandle kokuthi usho ukuthile ngeke wenze noma yilupho uhlobo lokusho ukuthile ngaphandle kokuthi kusho ukuthile bengihlala ngizibuza ukuthi kungaba kanjani lokho ngaze ngaye eAfrika futhi ngezwe yonke leyo misindo futhi ngathola ukuthi khona ke kwakuyiphimbo lomuntu othile ngezinye izikhathi iyiphimbo lengelosi nokunye nokunye kodwa uJuni Jackson onamahloni ohlehlele emuva okhophozayo umshumeli wasebaphandleni lapha yawe ebandla leMethodist ezansi le phakathi ngase Elizabeth eIndiana emuva le mahlanzeni othule ongeke asho lutho ohlobo lohlehlele emuva kwakubukeka sengathi ngiyobona ngesinye isikhathi ngifuna ukumthatha ngimkhawule ngithi yisho ukuthile Juni uyabo yekela nje ukuhlala lapho ungibhekile kanjalo sihlala phansi sekwini ngaphandle emahlathini futhi yohlala lapho bese ethi hawu ngiyacabanga kulungile ngiyothi Juni ngizizwa sengathi ngikakushola khona uyabo unenza kakhulu kimi uyabo futhi uNkulunkulu wamupha isipho sokukhuluma ngezilimi ngikaze ngizolunye ulimi olucacile kuzo zonke empilweni yami uyabo ngibengisise ebandleni ngiyambona lo wesifazane omncane ekhuluma kulokhu kusa engamazi omunye wesifazane na futhi oyedwa engamazi omunye nalowo nomsindo wephimbo okwashiwo ngawo futhi ngenkathi kuhunyushwa ngomsindo ofanayo okamizi okhefane ngokufanayo nje kubuya futhi umlayezo wawuphelele ebandleni niyabona ukuthi lokho kukanjani na manje besifanele sibonge uNkulunkulu manje ningazishaya isifuba uma wenza uyazihlisa futhi udevil uzukubamba thobeka nje uthi Nkosi ngicile ngicashile ungalokothi ungivumele ngiphakame ngaphambi kwesikhathi akasoze yakuvumele uphume inqubweni uma wenza ngesinye isikhathi lokho ngeke kwasho lutho uma wenza ngani umelusi lapha uzokutshela uyabo iziphiwo zimele zibe lapho wena lapho sishuma yela ngokuvamile uma iziphiwo zisebenza kahle ebandleni sizokwenza uhlangane isikhathi eside ngaphambi kwenye inkonzo vumele inkosi isebenzisane nawe lapho uyabo ngoba khona ke kulengxenye ngeke kuphazabise nakancane manje sisebandleni ngezinye izikhathi ufanele uthule okusikhashenyana kodwa uNkulunkulu nomlayezo ndawo noma kwenye uzowukhipha uyabo myeke nje kodwa kwenze njengokufundisa kweBhayibheli uMfowethu Neville mhlawumbe uzobe efundisa ngalezo zinto esizozama ukukwenza ngizozama ukumsiza ngokuqhubeka ngokusemandleni ethu sobabili ndawonye ukukhipha futhi sikukhombise ukuthi kusetshenziswa kanjani uzizongcono uMfowethu wasepholeni na lokho kukahle inkosi imbusise kanjani eminyakeni isishiyagalombili edlule ngamtshela ukuthile okwakuzokwenzeka wayekhungathekile ngakho konke okwazikwenza yathi uqinile ngempela futhi inkosi yathi ngolusuku elindoda ezayo inezinwele zeminyama nemehlo ansundu inomzimba omkhulu ungayijikisi ngiyithumela kuwe ngakhetha umbhalo lapho nje eyayikho ngatheke khona ngabeka phansi uphisi wephepha ngase ngikubeka lapho ngemva kwesikhashakuyana nanso yize ekhuphuka umkami wathi kunendoda phandle lapho ezokubona ngathi yiyo leyo yingenise futhi yaya ngitshele kwashiwo kuyo engaphansi kokuphefumulela kukamoya ongcwele ukuthi yayikade ihlale ikholwa kanjani futhi yabambelela emlayezweni kanjalo njalo phakathi kwabantu bayo nokho iyagxekwa yahlala ngqo nawo yalisikhathini ezithile ezidlule emhlanganweni ukuthi ngakhuluma nayo futhi ngabize igama layo nokuthi ngazi ngalisho kanjani lelo gama angazi yathi ngangifanele ukulipela noma ukuthile noma okunye emhlanganweni yathi yayiphethe ingane engalweni yayo eyayinokuqubuka ebusweni bayo futhi yathi ingane encane yahlanjululwa ngokuphelele ukuphelele nje nokuthi kanjani inkosi futhi ngathi awu into oyidingayo manje ukwehlela ebandleni bese ubhaphathizwe egameni likaJesu Kristu ngihlangane nayo isikhashana sedlulo esiqongweni sentaba ngoba yedla yabhaphathizwa egameni likaJesu Kristu manje isinelisekile ngakho konke izizwa kahle ibuyele ekhaya ngiyathemba ukuthi ingihumushela ePoland ngolunye lalezi zinsuku nesiJalimane futhi phakathi emuva ngaleya kulezo zindawo lapho inkosi kubusise mfowethu ngakho ke izinto eziningi ezinkulu ezitebile inkosi yethu ezenzayo ukubona nje sihawu sakhe usuka kanjani empumalanga entshonalanga enyakatho naseningizimu uhola abantwana bakhe abathandekayo behlangana ndawonye bekhipha bezamazamisa phansi kuningi okungashiwo manje ningakhohlwa ngesondelizayo ebusuku inkosi yethu ithanda ngesondelizayo ebusuku sizoba ne ngesondelizayo kuseni njalo inkonzo yokuphulukisa isizathu ngisho lokho kulokho mhlawumbe khona ke uma kunokuningi kakhulu ngesonto kuseni ngizoba nesonto ebusuku ukuze ngibuyele kukhona yabo kodwa uma ngingakuthola konke ngesonto kuseni awukulungile ngolwesithathu ebusuku ngumkhuleko omhlangano waphakathi leviki manje kini ninabantu abalapha ngasekhaya ninabahlobo buthenani lapha libe nomhlangano omkhuleko ningakugeji lokho hlalani kanye nakho ngqoni yabo futhi khulekani nifunisise kusendela kuNkulunkulu ningavumeli ukushiseleka ngokweqile kube phakathi kwenu gcinani kunokukhulu kakhulu ngempela kuba namukele amanga niyabo ningabi sohlangothini olungelungile hlalani nikahle ngizo uamelo tshelekile kunalowo engiwuzwile iminyaka amfowethu uRussell Creech bangitshela ukuthi uPhethi bekunguye okhuluma ngezilimi emuva lapho kubuye busuku Phethi ukuphi na ulapha sithanda na ya he bengingeke ngimazi ngisho ukuba bengimbonile kodwa ngikhole ukuthi ngabamba lowo mntwana ezandleni zami futhi ngamnikela enkosini khona lapha futhi seyintombi umida uthe itshitsheli selincane lihle eliselincane ngamandla kamoya ongcwele phezu kwayo ikhuluma eRussell uyindoda ecebile yebo yiyo ukubudade wethu Creech na ngibonanga ngabe ukhona na emuva lapho odade wethu Creech ngibonga kakhulu kanjani ukuthi uNkulunkulu ukunikeze umntwana onjalo onjalo ngani awuqondi ukuthi ngibonga kanjani kanjani onyakeni lapho amatshitshi enyenyoba futhi ehleka futhi eqhubeka uyazi nesikejalo sompeto kulabo bafo ukuqonda kwabo izinele zibe satata nakho konke futhi kanjalo nalenganyana encane lapha inamandla kamoya ongcwele ikhuluma ngezilimi lapha ohe mangaka amadoda kulobu busuku abashumayeli bephentekostali abebenganikela impilo yabo yonke uma bebengabona indodakazi yabo eyitshitshi ephandle ebhathini yomculo wokuzibinya benze lokho vele vele ukwazise lokho mfowethu ngiyazi ukuthi wenzani lapho interstate ngenze into efanayo ngasebenza usuku oluningi olunzima kodwa mfowethu kukhulisa labo bantwana kodwa khumbula uNkulunkulu wethembekile uyavuzana yebo ngempela ngizobuyisela uNkulunkulu kubusi isiphethe sithando bengingeke ngikwazi ukuba bengikubonile ngiyacabanga kodwa ungalinge ushiye leyo ndlela eqondile sithando ngalokuthi uvumele uDevil ebeke noma yini kuwe njenge aphule lihle lisagolide ngoba lizoba ulamule yabo qathaza into bese uyishiya kanjalo gcina amehlo akho kuKristu ngokhona kanye esiphambanweni futhi ulokhu uqhubeka ngokuba ihora seliseduze yabo ziningi kakhulu izinto zokuyala ebengingavele ngizisho izibusi izifiso zikaNkulunkulu bengingakwazi ukuvakashela abaningi futhi lonke leli viki angikaze ngikhulekela abantu abevile emashumini amahlanu ngiqagele nemininingwane kanye nezimo eziphuthumayo nokunye okungenayo nokunye nokunye kodwa kade ngimataza ngidadisha kodwa manje ngesentelizayo sizobe sikhulekela abantu futhi sicela inkosi ukuba yehle futhi isinike amandla amakhulu futhi iziveze yona uqobo kithi ngesentelizayo kuseni inkosi ithanda ngiyakuzwela nje ukuqala kulonyaka webandla ngoba ngiyazi ukuthi ungowokugcina wayo futhi manje kulokhu kuzoba ukusongwa kweminyaka yamabandla ayisikhombisa ngikujabulele na manje kumbulani ngisho lokhu kugcineni njengoba ngenza ekuqaleni kungenzeka kube nezinto eziningi kungenzeka kube nezinto eziningi ongavumelani nami ngokuqinile kodwa ungangibambeli khona uyabo ngithande nje noma kunjalo ngoba bekungeke kwenza amehluko lokho obuyokwenza noma lokho obuyokusho ngizocabanga kufanayo ngawe uma noma yini okunye uyabo uma noma yini ngizocabanga kuningi ngawe kodwa ngiya uthanda uNkulunkulu uyakwazi lokho akekho umuntu ongabiza igama lika Jesu Christ kodwa lowo engingamthanda niyabo futhi angifuni neze noma yibuphi ubumunyu noma ukungakhathaleli nakuba besingevumelane ngokuqinile kuba besihleli etafuleni futhi omunye eza uhlobolo lodwa lokaphaya nomunye ulunye lokho bekuyefana nje njengakhona lapha niyabo uma sekuza enhlanganelweni siyathandana futhi uma singakwenzi lokho khona ke sifanele sikwenze lokho futhi uma asisoze saqhubekela phambili kuNkulunkulu size senze lokho ningakhohle nje ningakhohle ukuthi isipho esikhulu kunazo zonke izipho uthando noma ngikhuluma ngolimi lwabantu nolezingolosi nginikele ngomzimba wami kuboshiswe njengomhlatshelo ngibe nakho konke kwazi nokunye nokunye into yalutho ngakho ke kodwa uma lokho kupheleleyo kuluthando uma zonke izipho zokomoya zingakhonkwa ndawonye kothando ngeke sibambelele noma yimupho omunye okwenkolo uzoqhekeka kodwa uthando luhlala njalo yabo lokho ngabase Korinte bokuqala 13 manje kulobo busuku kungena kulonyaka omkhulu webandla manje singahle sibe cishe ngeshumi nanhlanu ngemva kulobo busuku lesishiya galolunye futhi manje ngokuqinisekile ngiyaxolisa ukuthi asinayo indawo yanele kodwa ukuhlela wonke umuntu salise wonke umuntu njalo kodwa asinayo nje futhi mhlawumbe ngelinye ilanga siyoba nayo kodwa manje ngivuna ukulicela ukuba ningenzele isihe niyakubona kuma kwami futhi niyazi ukuthi kuzolibiza nani lini ngolunye usuku yabo futhi hora seliseduze niyabo manje ngifuna nenze lokhu ngikhulekeleni njalo futhi ngiyaqonda ukuthi angiseyona enganyana ngineminyaka engamashumi amahlanu nangebudala futhi ngilapho kwami ngikwazi ukuhamba uNkulunkulu azangibize futhi ngizohamba ngendlela afuna ngihambe ngayo futhi kuzoba yilokho yabo kodwa ngifanele ngibe qotho futhi ngikhulume iqiniso kungakhathaleki ngakho ke ngiyazi ukuthi kuluhambo olunesizungu ngesinye isikhathi kodwa inqobo nje uma enawe wenza mehluko muni nani yabo manje ngaphambi kokuba singene kulonyaka omkhulu webandla angazi uma besingama manje senzele umkhuleko kwesikhashana nje futhi lokho kuthi ukukuvumela weluleke futhi uzizwe kangcono inkonzweni yokuvala ngabe kukhona bangaki lapha abangathanda ukukhulu la phambi kukaNkulunkulu na vele uphakamisele izandla zakho kuNkulunkulu ngikhumbule oNkosi ekupheleni kunyaka lapho kuphila sekuphelile ngikhumbule We don't have tongues enough to express our gratitude. Ngabothi sezilini asinazo ezilima zanele ukuzwakalisa ukubonga kwethu ngobukhona bukaNkulunkulu ophilayo obube phakathi kwethu kuleli viki ledlule ngezinto esizifunde ngawe ukuthi uzembule kanjani kithi phansi kudlule esikhathini nokuthi ulicacise kanjani kithi izwi lakho. Besilinde wena kanjani nokuthi siye sazama kanjani ukuzwakalisa uthande lwethu futhi sahluleka ukukwenza Nkosi ngoba izilimi ezifayo azikwazanga ukwenza lokho ukuthi ngisho nangokusisindisa futhi wena ngisho nangokusinika kulambela wena Ngokuba kulotshiwe ezwini bakusisiwe abalambayo ukulamba nje kuyisibusiso. Abalamba futhi bomele kulunga, khona ke wenza leso sicaphuno esikhulu ngokuba baya kusuthiswa. Manje siyakukhona lokho Nkosi, sithethelele ngamaphutha ethu. Khuli njengoba singena kulobu busuku kulonyaka webandla lokugcina okuyiLaodikeya, ngemuva kokuba sesibone imibhalo nomlando ushaya ngazo zonke isikhathi ncamashi impela. Ngakho ke Baba, siyasazi sicaphune sivela eziprofetheni sakhe sikhulu lapha salonyaka okugcina kuzoba njengoba nje eminye iminyaka eyisithupha ibinjalo. Baba, ngiyakhuleka ukuthi uzovumela umoya ongcwele uze kithi kulobu busuku manje, futhi usibusise njengoba sisaqhubeka nokulinda wena. Egameni likaJesu, amen. Ningahlala phansi.
If the Lord willing,
Mengozi chanda incwadi izongu kusheshe singakwazi mfethu Leo ukususa kwi-tape kwazibuthe ukuqhubekela kwiqhubekela ekufingeni kusuka lapho kuye kutaypeni bese kungena encwadini. Futhi kambe uRozela uzoba nencwadi yakhe maduzane impela, i-An Alcoholic Saved. Nonke niye yikhumbule indaba yakhe ukuthi umoya ongcwele wambiza kanjani emhlanganweni, futhi wayedelwe yizikhungo ezine zabahlula utshwala ezinkulu kunazo zonke, futhi waxoshwa yizibhedlela ezaziseChicago. Futhi Nkosi Jesu, ngesikhathi somzuzwana wakususa konke kuye, uhamba nje esuka ejele eye kwezinye izindawo etshela abantu ukuthi uNkulunkulu angakhulula kanjani ekhuluma nabahlulwa utshwala nokunye nokunye. Ubekade ngobufakazi bakhe uzuzele abantu abaningi kuKristu. Manje unyaka webandla wokuqala ningangitshela ukuthi wawuyini na? I-Efeso, wesibili iSmini, wesithathu iPhegamu, wesine iThiyathira, wesihlanu iSadesi, owesithupha iFiladelfia, wesikhombisa iLaodikeya. Ukuqala ngophakathi kuka AD, AD kusho ukuthi uJesu azalwa, AD 55 no 170 iEfeso, iSmina 170 kuya ku 312, iPhegamu 312 kuya ku 606, iThiyathira 606 kuya ku 520, iSadesi 520 kuya ku 1750, iPhiladelfia 1750 kuya ku isithupha ku 06. Manje kwaqala onyakeni waseLaodikeya kwagamanxela, futhi izolo ebusuku sangena kugamanxela nokuncane. Manje kulobu busuku sithatha ukuphela kweLaodikeya. Sikholwa ukuthi ibandla laseLaodikeya laqala ngo-AD 1906. Ngiyabikezela manje, kumlani bikezela ikakhulukazi wena olalele ejephini. Angisho ukuthi kuzoba njalo, kodwa ngibikezela ukuthi uzophela ngo-1977, ukuthi ibandla lizohamba ngokuphelele lingene ekuhlubukeni, futhi liyokhishwa emlonyeni kaNkulunkulu, futhi ukufika kwesibili noma ukuhlwithwa kukaKristu kungahle kufike noma ngasiphi isikhathi. Manje ngingawugeja lowo nyaka, ngingawugeja ngeminyaka engamashumi amabili, ngingawugeja ngeminyaka eyikhulu, angazi ukuthi kukuphi, kodwa ngibikezela nje lokho ngokombono angitshengise wona, futhi ngithathe isikhathi ngendlela okuqhubeka ngayo. Ngithi kuyoba ndawo phakathi kuka-33 no-77. Okungenani lethi sizwe sikhulu sizokokhela impi ezosisakaza sibe izingcezu. Niyabo, manje lokho kusondele impela, kusondele kabi kabi, futhi ngingaba nephutha. Ngiyabikezela wonke umuntu uyaqonde na thanini amen uma niqonde. Niyabona, kodwa Inkosi yangikhombisa umbono wowesifazane omkhulu onamandla ngo-1933 kusephepheni kokuthi uRoosevelt uyobangela kanjani wasiza ekubangeleni umhlaba ukuba uye empini, ukuthi uMuzolini uyokwenza kanjani ukuhlasela kwakhe kokuqala i-Ethiopia futhi uyoyidla kodwa uyoze kupheleni okuyihlazo, nokuthi kanjani ukuthi khona-ke izijobelelo ezintathu, umbuso wamaJalimani, umbuso wamaNtaliyane nobukhomanisi, konke kuyo ongeleka ebukhomanisini, futhi bangaki phakathi lapho abangikhumbulayo ngikubeka nje ngehamba futhi ngikuphinda phinde lokhu ngiyalitshela qaphelani Russia qaphelani Russia inkosi yasenyakatho qaphelani Russia inkosi yasenyakatho qaphelani Russia inkosi yasenyakatho bangaka abangizwile ngisho nje ngivayizise lokho kaningi ningi na asebekhulile ngiyabo emuva engcikeni yangasekuqaleni ibandla ume lapho nje futhi ukuvayizise kaningi ningi qaphelani Russia inkosi yasenyakatho yabo yini eyoyenza ngokuba zonke lezo zikoloze ziyoqongelelana zingene eRussia khona-ke ngasho ukuthi lesi size kugcineni siya empini neGermany futhi iGermany iyokwakhiyodongeni lukakhonkolo futhi lokho kwakuyi-magnet line iminyaka eyishumi nanye ngaphambi kokuthi ize iqalwe ukulakha iminyaka eyishumi nanye ngaphambili futhi ngathi amamelikana azoshaywa kabikabi kulowo muqa abanye balaba abazalwane lapha babe kulowo muqa umfowethu Roy Robertson nabo babuze ukuthi kwenzekani ngempela bakwenza kulungile kodwa ekugcineni ngathi sizonqoba futhi sizoba womunye wawonqobile empini phakathi kwethu neGermany manje ngathi bese kuthi ke emva kwalesi sikhathi ngathi science iyothuthuka ngempela benze ibhomu atomu nakho konke ngathi ngesikhathi sokuqhubeka kwabo bayokwenza izimoto ziyoqala kwakheka njengeqanda njalo njalo futhi niyayikhumbule ihudi enkulu yakudala kwe-1933 ingemuva elikhulu lehla kanje ithayiri ispele lingemuva kwalo na bukani ukuthi linjani manje yabo yenziwe yacija yabo njengeqanda futhi ngathi ekugcineni bazosungula imoto abangadingi kuba nesondo lokuqondisa kuyo ngibone umndeni wehla ngebiza ngokuthi umgwaqo emotweni enengilazi phezulu imigwaqo emikhulu ebukeka kahle nemoto enhle futhi babehleli bebhekene umunye nomunye futhi imoto yayizihambela yona iqhubeke ihamba ngasemajikeni nayo yonke into futhi banayo imoto khona manje isivele isunguliwe banayo imoto ngase ngisho khona-ke wo isayensi izothuthuka kanjani ngalolo suku ngathi khona-ke ngibone bazovumela besifazane futhi bavumela abesifazane bavote futhi ngokuvota bazokhetha umuntu ongalungile kolunye lalezi zinsuku futhi nakwenza ukhethelo ledlule kwakungamavoti owesifazane akhetha uKennedy siyakwazi lokho niyabo phakathi kwemishini erojiwe nezinto zihleliwe lezo FBI eyazinekobala futhi umuntu abengaba kanjani kungani bangenzi okuthile ngakho na kungani kungashiwongo okuthile na ha bayesaba umuntu othile uyelahlekelwa umsebenzi wabo niyabo izigajane nje zepolitiki esibole kwaze kwayofika eminyombweni lokho kuphela impela akukho kukho akusiye uxolo akukho nsindiso kulesi sizwe ayikho insindiso kunoma yisiphi sizwe insindiso ikujesu kristu futhi yena kuphela he kunjalo manje ngiyabonga ngemelika ngingaqoka ukuhlala lapha kunanoma yiphi indawo emhlabeni ngoba ngaphandle kwe-Canada iCanada kanye ne-United States ingamawele siyakwazi lokho izizwe ezingomakhelwane indawo emangelisayo kodwa ngikholwa ukuthi ngingaqoka ukuhlala lapha kunanoma yiphi engiyaziyo ngoba yikhaya lami ngiyajabula ukuthi ngingumelikana futhi ngiyabonga ngakho kodwa ngiletshele empeleni idinga imvuselelo elwisana nayo impeli iyayidinga futhi ngeke ithole qhaba umnumzane ayizophinde ivuko qhaba umnumzane ayisekho ngiyakhumbula cishe eminyakeni emihlanu edlule eChicago lokho kusechepini unakho jini ngathi kuphakathi kokuthi bayizoyemukela kulo nyaka noma bazokwehla njalo njalo futhi bakwenzile nebo futhi bazokwenza kuze kube ekugcineni iyohlangana nesiphelo sayo kodwa kuzoba nowesifazane namandla manje khumbulani lokhu kusechepini nakho wesifazane namandla wesifazane omkhulu kuphakathi kokuthi iyoba ngumongameli noma kuzo bangowesifazane omelele ibandla lekatolika engicabanga ukuthi yikho uzokwengamela lapha ngolunye usuku futhi uzobusa lelizwe lesi sizwe yisizwe sesifazane ifulegi lenziwe ngowesifazane inombolo yeshumi nantathu laqala ukuba khona izinkanyezi eziyishumi nantathu imishwe eyishumi nantathu amakoloni ayishumi nantathu konke kuyishumi nantathu ishumi nantathu ishumi nantathu kuqhubeke kwehle ngqo izinkanyezi ezi yishumi nantathu edoleni lazo lesiliva manje konke kuyishumi nantathu inombolo yeshumi nantathu futhi ivela esehlukweni esigabeni seshumi nantathu sesambulo ishumi nantathu ngokuphelele konke ngowesifazane wesifazane 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 kuqhubeke kwehle ngo futhi wengamele wonke amahhovisi wengamele Hollywood wengamele izizwe wengamele amahhovisi wengamele konke okukhona amalungelo alinganayo nowesilisa uvota nendoda uthuka njengendoda uphuza njengendoda noma yini enye futhi isicupho nje sebandla likatolika ngokukhonzwa kwesifazane sebevele bakhonze wesifazane empeleni ngokubadlula bonke wesifazane eziphethe kabi kuyisicupho esize dlula zonke udevele ake haba naso mubi kunawo wonke amabhara otshwala ake haba khona angathumela imiphefumulo eminingi ezogweni kunawo wonke amabhara otshwala ezweni kunjalo wesifazane olungileyo uligugu emkhelini wendoda washo umuntu ohlakaniphe kunabo bonke emhlabeni indoda ibifanele ukuhlonipha unkosikazi olungileyo nebo kodwa umubi ungamanzi egazini layo futhi igazi layo lingukuphila kwa nina besilisa elinamakhosikazi alungileyo nazi ukuthi belifanele limbonge kanjani uNkulunkulu ngokosikazi elungileyo ngoba uma uNkulunkulu ebenganikeza indoda noma yini engcono ngomsizi ngabe wakwenza kodwa uNkosikazi ungumsizi obedlula bonke uNkulunkulu abengamnika indoda kodwa lapho bephenduka ngokunguye ensimini eseyideni owakhethwa nguSathane ukuba abe yithuluzi lakhe akayithathanga indoda wathatha isifazane kungani engayanga kodwa amukuba mnike ukulangazelela na uza kwesifazane uthi uyamnikeza niyabo ngoba kwakuyilowo amkhetha uNkulunkulu wathatha indoda noSathane wathatha wesifazane futhi ubhekane zansi kuqhubeke ngo futhi ekupheleni ngathi iBabiloni lamise ekuqaleni ithu Babiloni zeka hislop wesifazane lapho kuza kwehlela onyakeni manje ngokuphela konyaka wabezizwe iBabiloni laqala kanjalo futhi liphetha ngokukhonza wesifazane uMariya ebandleni ini usukulu nje pho esiphila kulo
now the lady Osea that the lady Osean age the word means lukewarm
manje laudikeya unyaka waselaudikeya igama lisho sivivi wandelwe izimpahla futhi ucabanga ukuthi akaswele lutho kodwa iBhayibheli lithi ulusizi uphuphuthekile ulusizi futhi uhambaze isimo esinje pho
the reward to them that overcome in this church age is to sit on the throne with God.
Ngoba kuba banqobayo kulonyaka webandla ngokuhlala esihlalweni sobukhosi kanye nenkosi. Manje inkanyezi noma ingelosi noma isithunywa salonyaka webandla asaziwa.
Now the first church age messenger, who was that? Paul.
Manje isithunywa sonyaka webandla lokuqala kwakungubani lo nawo Paul eFeso, Esmina, uAreniasi, ePergamo, uMathilo Ngcwele, eTiatira, uColumba, eSadesi, uLuda, eFiladelphia, uWesley, futhi kulona waseLaodikeya, asikazi namanje, futhi cishe ngeke sazi kuze kube wonke usuphelile. Kodwa ngingathanda nje ukunikeza ukucaphuna kwami kokuthi le ngelosi izoba yini ukuthi yini esiyibhekile kungalunga na ngenxa yokuthi sinesikhathi esincane ngibhale nje isicaphune esincane lapha lokho engikucabangile ngelosi yaleli bandla laseLaodikeya ukuliqeda manje izoba sekupheleni kwenyaka njengazo zonke ezinye njengeBhayibheli izoba sekupheleni kwenyaka hayi kupheleni kwawo kupheleni kwawo ngoba ingelosi ihlala yiza ukusola ngokuba bona ngalokho abakwenzile kuyo ingelosi yebandla laseLaodikeya loba lezi zinto yabo kuyo ingelosi yebandla lasesimina loba lezi zinto yabo ngamunye ungowengelosi ekupheleni kunyaka uPawulu ekupheleni kunyaka futhi kuqhubeke kwehle ukuphela konyaka ukugamanxa kuphela konyaka ukuphela konyaka yilokho kwenza ugamanxa yabo kuyo ingelosi kukhuluma ngalokho kwaba khona lokhu kugamanxa lapha kuyo ingelosi kuphela kwalowo nyaka yabo kucosha khona lapha kwenza umgamanxo njengezitebhisi ezikhuphukayo iminyaka yamabandla ayisikhombisa
now this angel that comes in this day I've got something written here I'd just like to read it but
manje lengolosi efika ngalolu suku ngifuna nginento ebhale lapha ngingathanda nje ukuyifunda kodwa yona iyokwaziwa engxenyeni yokugcina yonyaka futhi ngoba sisondele kakhulu kulowo sisondele kakhulu kulowo nyaka okukhanya ukuthi mhlawumbe isisemhlabeni manje ngiyabo angiyazi
he will be a mighty prophet that will be rejected by the church.
Yona izoba umprofeti namandla ozokwaliwa yibandla lezwe ngoba bayoqhubeka ngo bangene ezonweni zabo futhi ngugcineni bahlanzwe baphume emlonyeni kaNkulunkulu baphume emlonyeni wobukhona bukaNkulunkulu. Ngiyakholwa ukuthi kuyoba umunye njengo-Eliya ngizonikeza izizathu zami ukuthi kungani manje ake nje siphenye ngapha encwadini kaMalaki umzuzwana nje ngizoninikeza ukuthi kungani ngicoba ngokuthi kuzoba ngoyedwa okugcotshwe ngomoya ka-Eliya. Manje ngifuna nigqoke amakepisi enu yena umuza manje uMalaki isahluko sesine manje lalelani njengoba ngisafunde futhi wena ibhayibhelini lakho manje cabangisisani ngempela manje imizuzu yembalo elandelayo manje ngaphambi kokuba singene onyakeni webandla.
For behold the day cometh that shall burn as an oven.
Ngokuba bheka luyeza usuku lomutsha njengeziko bonke abazitenyayo yebo bonke abenza ububi baya kuba ngamabibi luya kubashisa lolo suku oluzayo isho inkosi yamabandla futhi lungabashiyela impande lagatsha. Uthini yena na? Ukhulumela phezu kosuku oluzayo nizokuvuma lokho na osukwini lokufika kwenkosi.
But unto you now watch nice
manje phezisana manje uphendula uIsrayeli manje wathini la ngokuba bheka luyeza usuku kude ngale oluya kuvutha.
But to you that fear my name
kodwa kinini nilesabayo igama lami kuya kuphuma ilanga lokulunga linokuphilisa amaphikeni alo liya kuphuma nitshekule njengamathole esibaya. Niyakunyatshela phansi ababi ngokuba bayakuba luthuli phansi kwamathe ezinyawo zenu ngalo ngosuku engilwenzayo isho inkosi yamabandla hayi ngosuku ayakushisa ngalo mhlaba siyakunyathela phezu kwemilotha yabo lezo yisikhathi seminyaka eyinkulungwane kusobala niyabo.
Remember the law of Moses my servant which I commanded.
Kubulani umthetho kaMose inceku yami engamyala yena eHorebe ngaye wonke abakwa Israyeli waba yizimiso nesahlulelo. Bekani ngiyakuthuma kini Eliya umprofeti lungakafiki futhi usuku lwenkosi olukhulu lolo sabekayo.
And he shall turn the hearts of the fathers to the children.
Uyakuphendulela izinhliziyo zawoyise kubantwana nezinhliziyo zabantwana koyise. Kuna ngifike ngishaye izwe ngesicalekiso. Kuphela kweTestamente elidala.
Now, Jesus said, Matthew.
Manje uJesu wathi uMathewu ishumi nesikhombisa ishumi ekhuluma ngalokho. Wonke amaJuda abheke lowo eliyozayo. Manje bekusisana ukuthi uJesu wathini ngakho uMathewu ishumi nesikhombisa ishumi. Sizoqala ngevesi lesishiya galolunye uMathewu ishumi nesikhombisa sishiya galolunye.
And as it came down from the mountain,
Nasekhentabeni uJesu wabayala wathi ningatsheli muntu ningatsheli muntu lowo mbono yabo ungakusho lokhu uyakwazi kodwa ugcine kuwe ningatsheli muntu mbono ize ivuke indodana yemuntu kwabafileyo ningakusho. Mambuza abafundi bathi pho bashalona babhala ukuthi uEliya umelwe ukufika kuqala na kungani uEliya umelwe ukufika ngaphambi kokuba kufike loKristu ilanga lokulunga na wakushalona lokhu na lapha usevele ulapha futhi ababhali basho ukuthi uEliya umelwe ukufika kuqala.
And Jesus answered and said unto them, Elias truly shall first come and restore all things.
Manje phezisani uJesu waphendula wathi nempela uEliya uyeza kuqala uya kubuyisela konke kodwa ngithi kini uEliya sewafika animazanga nokho niyabo akashoko ukuthi wayengubani niyabo kodwa nenza kuye abakuthandayo kanjalo nendodana yomuntu iyakushusha.
And the disciples understood that he spake of
them. Kona bafundi baqonda ukuba ubekhuluma kubo ngoJohane umbhaphathizi manje uJohane umbhaphathizi ngokungu Eliya owayezofika.
Now watch, I get back to Malachi, the fourth chapter again.
Manje phekisizani ngibuyela kuma lawo isahluko sesine futhi manje kubulane washo lapho ukuthi ngiyakuthuma kini uEliya umprofeti lungakafiki olukhulu noludumileyo usuku lesabekayo lwenkosi ivesi esihlanu
but I will send unto you
Kodwa ngizonithumela umprofeti ngiyakuthuma kini uEliya umprofeti lungakafiki usuku olukhulu nolwesabekayo olwe Sijela yini kosuku lenkosi ekupheleni konyaka ilapho izwe lizoshisa khona ngiyakumbula ukuthi samthatha kanjani egqoke izinwele ezimhlophe niyazi futhi izifuba sakhe futhi ezibophe ngebhande ngasezimbeleni ngiyakukhumbula lokho na futhi sifakazisile ngebhayibheli kwakungelolo suku lesabatha noma isonto kwakulusuku lwenkosi ngabe kunjalo na futhi ilolo suku aza ngalo njengomahluleli futhi uyoshaya umhlaba ngesiqalekiso ngabe kunjalo na futhi bhekani ngiyakuthuma kini u-Eliya umprofethi lungakafika usuku lwenkosi olukhulu nolwesabekayo Manje phekisizani ukuza kuka-Eliya kuyinhlanganisela. Manje uma nizoqaphela wonke umbhalo nezincazelo eyinhlanganisela. Kodwa ufihliwe emehlweni abahlakaniphileyo nabaqondayo futhi kwambulela izingane zona eziyofunda. Nikukholwa lokho na?
Now, hold Malachi 4 right there. And now, let's go back to Matthew 2 just a minute. Just right across the page.
Manje bambani Malachi wesine khona lapho. Futhi manje asibuyele muva kuMathewu wesibili umzuzu nje khona ngqo ngaphesheya kwekhasi nje uMathewu wesibili ngikhole ukuthi bengifanele kuba bengiqonde uLuke wesibili sikundleni sikaMathewu wesibili
I got it wrote down here but I was hurrying just a few moments ago and the Holy Spirit is in the room I just had me a big time so I'm in let's see if this would be a
nginakho kubhalwe phansi lapha kodwa bengiphuthuma nje imizuzwane embalwa edlule futhi umoya ongcwele ubuse egumbini phezu kwami futhi benginesikhathi esikhulu nje ngakho-ke bengiqonde sibili ake sibone lokhu bekuyoba yikho manje ake ngitatishe lapha umzuzu nje uMathewu wesibili lokho akusikhona lapho engifuna khona kunjalo na manje umzuzu nje ngizokuthola nje ake nje ngibe nesikhashana lapha ngoba ngifuna niqiniseke ukuba nikubone ukuthi umbhalo unencazelo eyinhlanganisela kuwo
The adoration of Anne returned to Nazareth
The adoration of Anna returned to Nazareth, the Passover, the ministry of John. Manje ake ngibone uma bengiqonde uLuka bengifunda ndawo futhi ngiqonde uMark esikhundleni sikaLuka ngahle ukuba bekungumark kodwa ngifuna nithole lo mbhalo ukuze nizokwazi ukuthi ngomsebenzi wenkosi ukuthi uyakwenza lokhu ngale ndlela. Manje ngizolitshela lapho ngibheka khona lapho ukuthi ngibizile indodana yami iphume eGibhithe othile onokufundwa kwamagama amancane emphethweni ongakuthola masinyane noma akuthole na ngibizile indodana yami iphume eGibhithe ngibizile indodana yami manje ebuzuzwana nje uLuka wokuqala shule sikhombisa ngiyabonga mfowethu kunjalo uLuka wokuqala mako uLuka wokuqala shule sikhombisa sikundleni sesibili ngifuna ukuthola elishumi nane yilapho yilokho mfowethu kunjalo impela uLuka wokuqala shule sikhombisa
all right
Kulungile manje ungakumaka phansi manje ukuyikho kuvela ezibusisweni zenkosi ukuthi kwabusiswa uyakuba nokujabula nokuthokoza wena nabaningi baza kujabula ngokuzala kwakhe ngokuba uza kuba mkhulu emehlweni enkosi kasoze waphuza iwayini nophuzo oludakisayo Lo muntu ozayo uzofundiswa kusukela ekuzalweni kwakhe ukuba angaphuzi noma zihlanganise nesono sikanjalo niyakuthola na uza kugcwaliswa ngomoya ongcwele esesesiswini sikanina abaningi kubantwana bakwaizeli uyakubaphendulela enkosini uNkulunkulu wabo uyakuhamba ngaphambi kwayo emoyeni nasemandleni ka-Eliya ukuphendulela izinhliziyo zawoyise kubantwana nabangalaleliyo ekuqondeni kwabalungileyo futhi ukulungisela inkosi isizwe esilungiselweyo
Now we realize
Manje manje siyaqonda ukuthi waprofetwa futhi uJohane wayeyilowo muntu. Ngabe kunjalo na? UJohane wayengu-Eliya wangalolo suku owayezofika. Manje siyazi futhi ukuthi umbhalo ngesinye isikhathi usho izinto ezimbili. Uyosho into eyodwa njengalapho kuMathewu lapho wathi, ngibizile indodana yami iphume eGibhithe. Kulungile, ngikholwa ukuthi yilokho ebengikuzingela. Ngibizile indodana yami iphume eGibhithe. Futhi-ke uma uzokhithibisa lokho kubhekisela indodana lapho, waye akazange kwabuyele emuva kwangena kuHoseya, okwakungasho ukuthi uJesu indodana yakhe kwakungu-Israyeli. Indodana yakhe ubizile u-Israyeli aphume eGibhithe. Kodwa linezincazelo eziyinhlanganisela nokuqonda ukuthi xaxa lapho bekuqondwe futhi kwakhulunywa ngakho ngokuza kukaJesu owayemkhulu kuno-Israyeli ngenkathi ebizelwe u-Israyeli ngaphandle. Kulungile. Manje siyathola futhi ukuthi une ekufikeni kwakhe kokuqala kwakungesikho ngosuku lenkosi. Ngabe kunjalo na? Manje emuva kumalakhe ake siqondise lokhu kuqala ukufika ngosuku lwenkosi. Manje bhekisisani ukufika kwakhe okuyinhlanganisela, ukufika kwakhe kokuqala nokwakhe kwesibili. Ngabe usukulungiselele ukucabanga kwakho kokomoya na? Ivesi lesithupha manje uyakuthuma u-Eliya lungakafiki usuku lenkosi olukhulu nolwesabekayo. Ngabe kunjalo na? Manje siyaqonda ukuthi lowo kwakungeyena uJohane ngoba kwakungelona usuku olwesabekayo lenkosi. Kwakuyile na? Futhi yena kanjalo akazange awushise umhlaba. Ngakho-ke kufanele ukuthi kwakusho ukubuka ngaphambili noma okunye ukuza kwesikhathi esizayo kukaJohane noma kuka-Eliya. Ngabe kunjalo na? Ngoba wathi, ngiyakuthumela u-Eliya futhi ngizoshisa wonke umhlaba futhi ngizovele nje ngiwuhlanze futhi ngizohamba phezu kwemilotha yabo. Leso yisikhathi seminyaka yenkulungwane. Siyakwazi lokho. Ngemuva kokuba ibhomu le-athomu liyakuqhumisa ube yizicucu, kodwa-ke kuyoba umhlaba uyoqonda futhi kuyoba nosuku olukhulu lapha emhlabeni futhi ibandla liyobusa noJesu emhlabeni iminyaka yenkulungwane. Ngabe kunjalo na? Kodwa ngaphambi kwalolo suku lenkosi olukhulu nolwesabekayo lapho uyoqhunyiswa khona, ngiyakuthuma kini u-Eliya umprofethi. Ngabe kunjalo na? Ngakho-ke kwakungasho uJohane umbhaphathizi kuleso simo ngoba usuku lenkosi olwesabekayo lwalungekho ngaleso sikhathi, iminyaka eyizinkulungwane ezimbili kungekho. Ngabe kunjalo na? Manje bhekisisani ivesi elilandelayo futhi uma nizoba semoyeni ngempela. Manje lena yincwadi yothando futhi ufanele uyifunde ivaliwe, khona-ke izocaciswa. Niyazi ukuthi ngiqonde ukuthini kubulala ukuthi ngisho kanjani umbhalo. UJesu wambonga uNkulunkulu ngoba wayekufihlile kwabahlakaniphileyo ngamehlo nabanokuqonda, wakwembulela izingane. Manje ngike ngakucacisa kaningi-ningi ngomkami uma ngibhalela incwadi. Ngiyabona ukuthi uthini encwadini, kodwa ngifunde ivaliwe ukuze ngazi ukuthi uqonde ukuthini. Yebo, ngoba ngiyamthanda futhi ngiyayazi imvelo yakhe. Futhi ufanele wazi imvelo kaNkulunkulu futhi umthande, khona-ke imibhalo iqonde ethwi kuwe. Uyawembula. Manje bhekisisani ivesi elilandelayo. Uyakuphendulela izinhliziyo zawoyise kubantwana. Manje bhekisisani nezinhliziyo zabantwana koyise. Niyabo?
Now when John came as Elijah, he turned the hearts.
Manje ngenkathi uJohane efika njengo-Eliya waphendula izinhliziyo zabakwa-Israyeli. Izinhliziyo zabantwana ezazikhona ngaleso sikhathi zemukela umlayezo wakhe, izinhliziyo zoyise kubantwana. Kodwa lapho eza ngalesi sikhathi uzophendulela izinhliziyo zebandla zibuyele kobaba basePentecoste. Niyabo? Kungapha nangapha lapho. Niyakuthola na? Manje ufundeni. Manje lalelisisani. Manje uyakuphendulela izinhliziyo zawoyise kubantwana. Umphristi webandla lomthetho elidala uzobatshela ukuthi ngani uNkulunkulu angamvusela u-Abrahama abantwana kulawa matshe. Awucabangile ukuthi ungakwazi? Yebo. Manje uzothatha izinhliziyo zomphristi ononya webandla lomthetho elidala futhi aphendulele izinhliziyo zabo koloni abantwana ababenalo lapha. Niyabo? Niyabo. Manje bonke laba ababhaphathiziwe futhi balindele uMesiya ozayo, kubani nexwayisile nina nzalo yezinyaka ukuba nibalekele ulaka luzayo na? Ohe, niyabo? Wayephendulele izinhliziyo zoyise kubantwana nezinhliziyo zabantwana koyisa.
this great Elijah comes in the end of this age, he'll be taking the message.
Manje lapho lo Elijah mkhulu eze kupheleni kwalonyaka. Uzobe thatha umlayezo wePentecost ukuba phendulele abantwana baye okholweni loyise. Ngoba uzobe ebasole ngenxa yokuthi abagcinanga lo lukholo olufanayo lwalukhona emuva lapho kuqalele. Amen. Manje ngikholwa ukuthi siqonda kahle impela ukuthi kuzoba ngu-Eliya. Asinjalo na, manje sesiyakwazi futhi manje niyabo usuku olesabekayo lenkosi yalukafiki. Ngihlale ngizibuza ngabe lo muntu nje uyoba ngumshumayeli konake na. U-Eliya wenza zonke izimangaliso engashumayeli, kodwa ngenkathi umoya wakhe wawuphezu kukaJohane wayezokwenza konke ukushumayela futhi hayi izimangaliso. Ngani na, uJesu wayezomlandela wayenza izimangaliso. Ngokuba ilanga lokulunga liyakuphakama wathi nokuphulukisa amaphikeni akhe, ngakho uJohane wayengenasidingo sokwenza izimangaliso, wavele nje wamemezela ukufika kukaKristu. Futhi bona manje akhumbulani futhi lo Johane noma lo Eliya ozayo uzoqondwa ngokungesikho, uyoba indoda enamandla kakhulu phambi kwenkosi, abantu baze bacabange ukuthi empeleni ungumesiya. Ngoba uthi bona kanye abangale bakhe ababedlula bonke bathi kuye ungumesiya, wathi angifanele ukuthukulule izicathulo zakhe kodwa uza emva kwami. Ngoba babengaphansi kokulindela khonake ukubona umesiya, babecanga ukuthi umesiya wayeza lapho sebebone lezi simanga ezivelayo ezikhulu zivuka phakathi kwabo, bathi ungumesiya. UJohane wathi angisiye kodwa uza emva kwami. Ohe, ngiyakuthola na. Ngakho ke abangane bakhe abaseduze bazocabanga ukuthi ungumesiya. Manje qabelana enye into eyokwenzeka imvelo yalokho, uzofika nje ngaphambi kosuku lenkosi. Manje umhlaba awuzange ushe ezinsukwini zikaJohane, ngakho ke kusesikhathini sizayo.
When he comes the first time he only preach, the second time he will both do preaching.
Lapho efika okokuqala washumayela kuphela, kwesibili uzokwenza kokubili ukushumayela nezibonakaliso ezathendizwa uJesu Kristu. Kulungile, manje ake sibheke imvelo ukuthi iyoba yini imvelo yalo mprofethi ezayo. Manje sanelisekile ukuthi ingelosi yalonyaka webandla wokugcina yabikezelwa kusukela eTestamenteni elidala kwehle, manje abanye babo abakwenzanga, uPawulu uHiraniyasi ababikezelwanga. Kodwa lo nyaka ugcine kupheleni kokuphelelizwa ukuphela komhlaba kuyoba yisikhathi esikhulu kakhulu esinazo nje phambi kwethu. Ngakho-ke lengelosi yalo nyaka yabikezela yonke indlela emuva empalweni, umpalo omdala ukuphela kwalo nyaka ngu-Eliya ocotshiweyo omkhulu. Manje bhekisani, u-Eliya uzoba nahlobo lunu lemvelo na. Ngokuqala uzoba ngumprofethi onamandla oneqiniso ezwini likaNkulunkulu. Ngokuba u-Eliya wayeneqiniso noJohane wayeneqiniso, kunjalo enze izibonakaliso nezimangaliso, uzophendulela izinhliziyo zabantwana zibuyele okholweni lowo ubaba ePentecost. Uzozona abahlelo njengoba u-Eliya yenza, kunjalo uzokwenza. Ngicabanga ukuthi nje sesiyikalile into ngaye manje mayelana nesikhathi yafika ngazo. Uzowazonda amahlelo, u-Eliya wawazonda, futhi kanjalo noJohane walizonda ihlelo. UJohane wathi, ningezi nicabange manje sino-Abrahama ubaba wethu, ninabafarisi nabasaduzi, nina zidejalo sezinyoka, izinyoka otshanini. Ngamanye amazwi, ngokuba ngithi kini uNkulunkulu angamvusela u-Abrahama abantwana kulawa manje, u-Eliya wathi bonke baye baphambuka bonke, angekho sele ngaphandle kwami ngedwa. Wohe, uyophinde azonde abesifazane abafekethisiwe. U-Eliya wakwenza, uJezebele ngabe kunjalo na, uJohane wakwenza, uHerodiya, bobabili labo baprofethi, umoya ofanayo balizonde ihlelo lezo, ibandla lezo bazonda futhi abesifazane abangalungile abafekethisiwe. Bona ukujile moyeni wabo wamemeza ngokumelene nento. UJezebeli wayefuna ikhanda lika-Eliya futhi wayezolinquma, futhi wayenqume ikhanda likaJohane. UHerodiya wakwenza, bobabili.
This prophet will be a lover of the wilderness.
Lo mprofethi uzoba ngumthandi wehlane njengo-Eliya. Wayehlala ehlane yedwa, uJohane ehlane yedwa. Khona ke siyazi ukuthi kuzoba ngu-Eliya.
All right. This prophet will be one that will stay with the true word of God.
kulungile futhi lo mphakathi uzoba yilowo ozohlala nezwi likaNkulunkulu leKristu yebo uzohlala nalo lonke izwi ukwenzani na ukubuyisela ukholo ebandleni laseFezu ebelilahlekile sonke lezi zikhathi ukholo ebandleni elini nomnyango ovuliweyo obekwe phambi kwalo futhi lawe nqaba Hayi umuntu ofundile uEliya wayengeyena umuntu ofundile umthishibe uJohane wayengeyena umuntu ofundile ngokukaLuka wokuqala amashumi ezithibe nesikhombisa iBhayibheli lathi waye ukuthi umntwana wayese wathi nje lapho angazalwa wamisehlale wayesehlale kwaze kwaba lusuku aboniswa ngalo kuIsrayeli kunjalo uqala uLuka wokuqala amashumi ezithibe nesikhombisa kuye evesini lamashumi esishiyagalombili uma nifuna ukumaka phansi Lo mprofeti uzoba futhi uhlobo lomfo onogununundu uEliya ngemuva kokuba ebenomhlangano omkhulu ngekho owayengahambisana naye uEliya wayenamalumbo ngenkathi esephumelela lapho futhi wabiza umlilo wehla uvele ezulwini futhi washisa ialtari likapani nakho konke wabaleka ngelihlane wayesethi Nkosi ngingcono kunobaba mangife ngabe kunjalo nawo noJohane wahlala ngaphansi kwesihlahla somjunipa futhi emva kwemvuselelo enkulu manje wayefuna Kuthi Johane ngekathibe emphosa etilongweni lona wesifazane omgcolile wahlele muva lapho waseqala ukuba negununundu ngikhona ukuthi uPemba noma omunye wabo wathi iso lakhe lokhozi lafi phala ejele wathumela abanye babafundi bakhe futhi ngani wayememezele wathi nante iwundu likankulunkulu elisusa izono zezo uJohane wabona insika yomlilo ilenga phezu kwakhe njengejuba futhi yehla yahlala phezu kwakhe ngokufakazisa konke futhi wathi lelo yiwundu likankulunkulu futhi wathi ngidinga ukubhapathizwa nguwe futhi kungani uza kimi na uJesu wathi vumela lokhu kube manje kodwa ngenkathi bemfakekile kwenu uyehla ungena emiphongolweni ngokusheshe kukhulu yabo futhi ukuba lukhulu ngeke bamkhuphule kanzima futhi lapho sebenzile wathi mbani nimbuze uma ngempela enguye noma sifanele sibheke omunye ukuba fike na cabajinje njengoba uEliya enza yabo ukufanayo nje yena uhlobo lomfo owuhlobo olunogununundu ngakho siyamhawukela ngoba siyazi ukuthi lokho kuyini kulungile
now at the church
manje ibandla ekubonakelisweni kwakhe ngcono ngishiye lokho phansi
at his manifestation that in the church
Ngibonakaliseni kwakhe ibandla lapho ezazisa lo Eliya nomandla uNkulunkulu azokuthumela kithi lapho ezazisa njengoba kwenza uEliya ibandla lalilungele ukukhululwa nakhululwa ezandleni zomhedeni ngabe kunjalo na lapho nje nyukela lapho futhi wathi sizofakazisa ukuthi ngubani uNkulunkulu uEliya wakhulula ibandla futhi uJohane njengoba nje noJohane enza wathi lapho ebona uJesu wathi kumele nginciphe futhi akhule yena uJohane waqala kushumayela wazazisa ngaphambi nje kokufika kwenkosi khona ngo ekupheleni ukubonakaliswa
All right Now we find out that Elijah
Manje sithela ukuthi uEliya ufanele asho lonyaka kuleli bandla ufakazisa ukuthi kwakungu Eliya uEliya ngemuva kokuba enikeze isiprofeti sakhe uEliya akafanelanga kuba afe washwithwa futhi wanyiselwa ezulwini Ngifanekiswa webandla kupheleni kwalo Eliya ozofika ekupheleni kwesikhathi sakhe ibandla lizoya oshutheni ngale kokudlula emathunzini okufa kuzoba uhlwithwa Ngikholwa ukuthi uEliya omkhulu ozayo uzoba uEliya ocetshiweyo oprofethelwe izinsuku zokugcina amen Ngicabanga ukuthi uzoba lapho efika engelosi noma isithunywa ebandleni izinsuku zokugcina abanqatshiwe abantu abonakele njengoba leli bandla lizongena futhi selivele ngicabanga ukuthi uEliya wethenjisiwe ebhayibhelini ngicabanga ukuthi singakukonda lokho ukuthi uEliya wakunguye owayethenjisiwe ebhayibhelini ukuba afike kulolu suku liyakukhona lokho na manje ake siphenge manje la uDigeya Futhi sizobona ukuthi inkosi yethu izothini kithi kulobo busuku mayelana neLaodikeya.
All right. The salute to the church.
Kulungile kubingelela badleni. Uye ingelosi yenkosi, ivesi leshumnane, uya esihlweni sesithathu sesambulo. Uye ingelosi yenkosi ye Laodikeya. Lobo ukuthi nako kushoyo uAmen ufakazi othembekayo noqinisileyo. Futhi ukuqala kokudaliwe kukaNkulunkulu. Ohe, sinakho konke ukuba besinobusuku bonke kulokho khona lapho ukuthi inkosi ibiyosambulela kanjani lokho bekusisana. Uamen ngokugcina ubonakalile yonke indlela kusuka ezansi nezinto ezahlukahlukene, kodwa nanku unyaka webandla wokugcina lapho ukuthi ngingolokhu ngokuqeda ngingowokugcina. Manje kukhombisa ukuthi wayengowokuqala, futhi njengoba wayenjalo ungukuqala kokudaliweyo kukaNkulunkulu. Oh, niyakubamba na, yabo, wayengadala kanjani uNkulunkulu uma engumoya na? Wayengaba kanjani na ungophakade, akangaze adalwe, akasoze adalwe, ngoba wayenguNkulunkulu ekuqaleni. Kodwa lowo ongukuqala kokudaliweyo kukaNkulunkulu, ngoba uJesu Kristu lapho ebonakaliswa ngenkathi uNkulunkulu ehlala kuye, uyindalo kaNkulunkulu. Ohe, niyabo, owokuqala nowokugcina, uAmen, ukuqala kokudaliweyo kukaNkulunkulu. Lapho uNkulunkulu wazidalela yena uqobo womzimba, uyehla futhi wahlala kuwo, lowo ukuqala kokudaliweyo kukaNkulunkulu. Niyabo, wo, akamangalisi na? Manje siyajola ekuqaleni, wakhombisa ubuNkulunkulu bakhe khona lapha. Ngingumnini mandla onke, nginguye wayekhona khona futhi oyakuza. Mnini mandla onke, ebandleni laseFesu, wakusho kathathu. Ngabe kunjalo na? Ufika ngqo eLaodikeya, wase ethi, ngingu-Amen, ngingowokuqala emuva lapha, ngingowokugcina ngapha.
I am the beginning of the creation of God. Through the church ages of
old, ngingukuqala kokudaliweyo kukaNkulunkulu. Ngiyekele ibandla esizoba nayo, uzofunda ukuthi ngingukuNkulunkulu, uNkulunkulu edala isimweni somuntu. Ngingukuqala kokudaliweyo kukaNkulunkulu. Amen. Lokho bekungenza iPresbyterian imemeze, kucabange nje ukuqala kokudaliweyo kukaNkulunkulu. Manje ngikuthanda kanjani lokho, kudaliweyo kukaNkulunkulu. Ngenkathi uNkulunkulu edalwa, ngenkathi uNkulunkulu enziwa inyama kuJesu Kristu, futhi wakha phakathi kwethu. Manje veselilandelayo kuyoba kwamanye amabandla okuncoma, kodwa akazange lincome leli bandla. Wayenesikhalazo ngalo, hhayi ukuncoma. Akalincomanga leli ngalutho lonyaka waseLaodikeya. Ngakho konke ukukhanya babenakho futhi babuyele muva kukho, abadinganga kunconywa. Ehe, babedinga kusolwa futhi bakuthola. Wayenesikhalazo ngaleli bandla, hhayi kuncoma. Manje ngivule kufunda ivesi leshumi nhlanu neshumi nesithupha lapha. Manje ngiyayazi imisebenzi yakho, awubandi kawushisi, sengathi ngabe ububanda noma ushise. Ngamanye amagama, ungabi sivivi nje. Ngakho-ke njengalokhu usivivi, ungashisi, ungabandi, ngiyakuhlanza uphume emlonyeni wami. Fundisiwe, ngabe kuncoma lokho na? Lokho ngukusole kulonyaka waseLaodikeya. Ungamhloniphi uNkulunkulu, omubi kakhulu wasesonke isikhejane, yonke eminye yayo ngaphansi kokuhlushwa nakho konke ababenakho. Babengene lutho, babeshaye ubuphofu, bazulazule bembethe izikhumba zezimvu nezikhumba zezimbuzi, futhi babentula, futhi bathungwa, futhi bashiswa bafa, futhi bona babhubesi ngabo nakho konke okunye. Futhi noma kunjalo babamba ukukholwa, futhi lesi sikejale sicebile futhi kasiswele lutho nakho konke okunye nesifebe kunjalo. Manje silesifunde sikhulukazi ngethemba ukuthi inkosi iyasisiza. Yathi ngenxa yokuthi awushisi noma ubande, usivivi njengobisi, yabo, ubisi olubandayo luhle lulungile, kunjalo na ubisi olushisayo lukulungele, kodwa ubisi olusivivi luzokwenza uhlanze. Ngiyakhumbula ngobunye busuku ngagula ezansi emfuleni cishe eminyakeni ngamashumi amabili nanhlanu edlule. Ngangisesikebheni esincane esimahliphihliphi, ngihlala ezansi lapho ngagula, futhi beza benyuka. Umlamu wami wayengiyise kudokotela Eisler, wathi yini inkinga na? Ngathi ngigula kakhulu esiswini sami. Wathi phuze ingilazi yobisi olufudumele. Wo mfowethu, ubisi olusivivi luyangigulisa. Ngakho-ke ngavele ngahlanza konke nje lokho kwakungaphakathi. Manje uNkulunkulu wathi ngingaqoka kuba ushize ushize ube bomvu tebu noma uqande kakhulu yiba ngokuba kodwa noma okunye ungabe isivivi ngoba wenza ngigule yilokho lonyaka webandla okwenzela uNkulunkulu limenza gule yabo sengathi ngabe ungabi bomvu sengathi ngabe ushisa ngokubomvu tebu noma ungabe isivivi ufudumale noma ushize ngoba wenza ngihlanza ukugodola kwebandla lesheshi ezinsu Wena zika John Wesley wamholela ukuba abe nemihlangano kwenye indawo ngoba wakubanda nokugodola ukugodola kwebandla leMethodist lenza William Booth wabanga umsindisi oshisa ngokubomvu tipi Ngiyabonga uNkulunkulu wathi uma ungezi futhi uphenduke ngiyosusa uthi lesibane ngiyolususa ngilunike omunye umuntu ngakho ke lapho ibandla leMethodist lingekwemukele ukungcweliswa kukaJohn Wesley uWilliam Booth waqhamuka neSalvation Army futhi waqondana nalo ngqo kunjalo ngani balihlela kunjalo impela benze inhlangano kulo futhi uNkulunkulu wathi ngiyayizonde into ngakho uWilliam Booth uyeza futhi wakuxosha futhi iSalvation Army ke wenzani na into efanayo wajika futhi walihlela futhi emva kwakhe kuza bakhe kampeni futhi babakhole isikhashana bese kuba uJohn Smith namaBaptist bese kuthi ke emva kwalokho kuza amaNazarene bese kuthi ke emva kwamaNazarene kuza iPentecost amaNazarene enzani na alokisa elabo ngendlela efanayo balihlela ngenani ngaleso sikhathi na amagatsha amabili amancane Church of God lokunye nokunye lamile lapho benzani na bahlela wave le wabadedela bahamba kuza amaphentekostali ngezibusiso semvula yakamuva benzani na bahlela ngakho wavele wabadedela bahamba kulungile manje sizokwehlela lapho ekupheleni lithola ukuthile okuqinile impela emizuzwini embalwa kulungile kulungile ufuna ushise ube bomvu tebu noma uqande kakhulu ukode noma ukunye ungabisi bibi ungazenzi nje into ongenayo sengathi ngabe uvuthele uNkulunkulu noma ubuyele lemuva ungene ehlanganiweni ungabisivivi yinto efanayo manje yileyo nto efanayo iyenzeke leli amabandla lapha ufuna wena ube phakathi kokuthi uyashisa noma uyabanda akafuni sivivi yiloko iPentecost eye kuko isimo esiluvivi bangelo pianeni kanye kangaji namadramambala futhi bashashaye kancanyana futhi bathole music wanelo thila sukume futhi athi uku yazi ukuthi nje bayibonke inkosi haleluya futhi umusic wehle ilokho ohe kwenza nje uNkulunkulu agule sisini sakhe niyabo Akukho kuningi okuqhubekayo khona-ke njengemvuselele shisango kubomvu tebu iqhubeka kubo kodwa babenemishini yezemishini kuleli bandla yabo ngoba babecebile ohe babehlangana ndawonye futhi benze imihlangano emikhulu nakho konke babenesikhathi esimnandi kuleli bandla konke iqiniso kodwa konke kungumshini wezimishini kodwa akukho kufudumala kukamoya ongcwele yabo Ngani lapha lokho akusho lapha yebo ngiyayazi imisebenzi yakho kawubandi kawushisi sengathi ngabe ububanda noma ushise futhi njengalokhu usivivi ungashisi ungabandi ngiyakukuhlanza uphume emlonyeni wami yebo manje wathi sengathi ngabe ububanda noma ushise futhi ngenxa yokuthi awunjalo ngifanele nje ngikuxoshe yilokho kuphela ngikushanele uphume emlonyeni wami manje babenemali eningi babenezakhiwe ezinkulu babenezinto ezinkulu leze kubekayo kodwa babengenakho kufudumala kukamoya ongcwele Oh babenemathi ukubuza ohe banebandla United mfana baneza kiwe ezinkulu kunezo zonke abake baba nazo nezinto ziqhubeka kodwa kungekho moyo ongcwele yabo lokho uNkulunkulu akuthumele ibandla umoyo ongcwele manje nje ngoba sikhubeka kuniverse leshume siyoba babenazo zonke izinhlobo zamakomiti oh sikubuza ukukhulu kwaloko inhlangano yosizo yezenkazi nomdlalo wezinsizwa wamakhati nomdlalo wokuwaka ngolesihlalo busuku nomdlalo webaseball ngesentlabama futhi umdlalo webaseball ngokuthi lokuthi futhi sizanda kuba nenhlangano yokuxoxisana yamadoda futhi sinazo zonke izinhlobo zezinto ngiyanitshela nibhashile izinhlangano namakilabhu nokugadla nanoma yini enge kodwa kukho kufudumala kukamoya ongcwele yabo ninokubusa kukhulu kodwa aninalutho lapho ukufudumeza niyafudumala ezweni kodwa kodwa hayi kuNkulunkulu yingaleso sizathu nisivive woni namalunga amaningi kunenake naba nawo impela mfana ngani sithola isigidi ngaphezulu ngo-44 kwasho iBaptist kodwa kodwa anitholeni na umshini omkhulu khona ngoyibandlela elifanayo lapho ngezwa lokho kuPaul kwenziwa babedingeka abaphume imizuzu eyishumi nanhlanu ukuze banikeze umelusi ithuba lokuya ngaphandle futhi bonke abadikoni nabo bonke ukuba babheme baphinde babuye futhi yabo nako lapho khona iBhayibheli lili lahle ngokusobala leyo nto uma ungcelisa lo mzimba odokotela bayakulahla futhi bathi ucela umdlavuza bese ke bangena emsakazweni bese bathi ihluze le ndoda ecabangayo njengoba uBilly Graham athi uyisibulo ucabanganga leyo ndlela ekuqaleni Isizwe lendoda ecabangayo, indoda ecabangayo ibingeke ubheme nhlobo, kunjalo uthatha umcabango wesibili, kodwa utshela abesifazane ukuthi ubenza bazaceke phela, niyazi ukuze bakwazi ukugqoka ezinye zalezi zingubo ezintsha abanazo, mfana lokhu kuya uthengisa. Besifazane abaningi babhema usikilidi kunokuba yikhona amadoda manje, futhi wesifazane uyobhema abathathu kowodwa osikilidi endodeni, kunjalo impela, ngoba ufuna ukuzaca. Akukhona ukuthi lokho yi-TB nomdlavuza nezinto ezimenza ngaleyo ndlela. Nje zimwele sengane, kungena kuye, kumudla, kumqeda kanjalo, kumbulala. Akukho nto engaphuma kukho ngaphandle kobubi. Kunjalo yabo, kodwa lokho ngokuthi yihluze lendoda ecabangayo. Ha! Oh hey, qabo qabo bathi kodwa sine futhi bene ngikushaya indiva lokho sine mihlangano emihle beka lokho uBilly Graham abenakho ezweni lonke oh impela kubuso kukhulu baqasha abavangeli bakhokhela abahola ngamaculo ya baqasha abavangeli babo awu uzonginika malini uma ngiza ngibambe leyo mvuselelo na awu uma ungakwazi ukukhipha izinkulungwane eziningi kangaka zamadola ngeke ngize ndlobo unjalo Ubana zomthethela hole ukucula na awu hamba uqasho isibali bani ungocula kayedwa lo muntu kakhulu uqasho ukuba uzonxenxa ingcenye yesixuku sami uzokwenza ngokwakhe bakhokhela ukucula ngabantwana bavangela bakhokhelayo ngani kufika endaweni yokuthi ukusindisa umphefumulo sekuyibhizinisi Kusindisa umphefumulo kulona ibhizinisi lebandla kungamandla kamoya ongcwele ebandleni kusindisa umphefumulo kuyona yi awukuthengi ke mali qhaba umnumzane Kabo, konke kwakho kungukuthi imisebenzi, 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 abavangeli abakhokhelwayo, abaholi bamaculo abakhokhelwayo, amakhwaya akhokhelwayo, nakho konke kuni, uNkulunkulu akafuni lokho, konke imisebenzi, uNkulunkulu akafuni imisebenzi, ufuna umoya ongcwele usebenza phakathi kuwe, kunjalo. 17th verse because I says I am rich. Ivesileshimnesikombiza lithi ngokuba uthi ngicebile nginempahla eningi kangiswele lutho kanti kawazi ukuthi ngolusizi wo kawazi ukuthi ngolusizi ngolusizi umpofu phuphuthekayo nohambaze Babecabanga ukuthi babecebile lephele kwesitali kulawa mabandla onyaka ugcina babecabanga ukuthi ngaphandle babe njalo yebo mnumzane bacebile cabanga njengebandla lalivame ukuthi emikekele embali edlule lalima ngaphandle khoneni lisakaze izindawo ngezindawo lalinesikhathi esinzima kodwa manje banezinye izakhiwo ezinkulu kunazo zonke esikhona ngiyabona lapho yesemise God phandle lapha ukuthi babevamise ukuba nendawo yabo isakhiwo sijwayelekile sokhulu Ndiyajile fana nalela lapha futhi manje sebemisa isakhiwo samadola izigidi ezisithupha futhi bathi uJesu uza masinyane Imisebenzi yakhe ifakazise ukuthi ukukhole lokho ukuzenzisa ukwakha izakhiwo zamadola ayisigidi nezinto ezinjalo futhi uthi uJesu uza masinyane futhi izithunywa zenkolo ezimpofu ensimini zingafakeza icathulo ezinyaweni zazo izithunywa zenkolo ezisaba uNkulunkulu zangempela azina zicathulo ezinyaweni zazo futhi ziphile ngezabelo ezimbili zerayisi ngeviki zidle kabili ngeviki ukuba zithwale ivangeli emahlathini nezinto ezinjalo ukuliyisa kubazalwane bazo futhi thina sakha izakhiwo eziyizigidi eziyisithupha zamadola nebandla elinda amakhulu amawindi engilazi yahlotshisiwe nakho konke okunye futhi sikufaka kulokho wo nize nibe ngisho nemali eningi kangaka kuze kuthi ngesinye isikhathi banezinhlangano zokwebolekisa ngemali khona ngqo emabandla emadleni abo kunjalo uDokotela phakathi lapho ukubaxilonga abavangeli babo noma izithunywa zabo zenkolo futhi uthile uvune kuyensimini bamnikeza ukuxilonga kuDokotela kubona ukuthi noma uDokotela wezimvo zengqondo kubona ukuthi uma ngokwengqondo une-IQ yakhe ikahle niyabo umoya ongcwele uyakuxilonga lokho awumdingi uDokotela wezimvo zengqondo kodwa ucebile futhi kawusele lutho impela nemali eningi ngaphandle icebile kakhulu ninezakhiwo ezinkulu amawindi engilazi ahlatshisiwe nabashumeli abangabaqalaqala hehe ngizolitshela bangabaqalaqala ke phela bangama futhi bakhulume ebusuku bonke futhi bangasho lutho niyabo lapho bekhuphuka ngiqonde mayelana nezinto abebengafanele bazisho niyabo sukuma futhi ezinye zalezi zinto futhi bakhulume ngosibanibani omncane nalo sibanibani futhi niyazi ukuthi kukanjani abacele abakhokhelayo kunjalo kulungile kodwa bangene kwimpinda abashumayeli abangamaqalaqala uma bengayigqokile isotulo kololo ophendukezelwe futhi befake uhlobo oluthize lebhantshi olunomsila welokwe ngani ibandla labo lizizwa linamahloni ngempela futhi labo baculi baphuma lapho labo besifazane izinwele ezifushano eziphunguliwe njengoJezebeli upende owanele ebusweni babo kuba upende ihokwe ngokushesha nje lapho sebekhumule leyo ngubo ende bagqoka izigindi nezimpahla zokugqoka zamadoda futhi iBhayibheli lathi uma usifazane egqoka ingubo ephathele nowesilisa kuyisilekise ebusweni bakhe bahambe bedle komgwaqo nekhala labo libheke phezulu ukuba belingane bekuyoba minzisa onqeza abazidlayo Jezebeli abanolaka yilale sesizathu singekho emvuselelweni isiqeshishale sikhulu somsebenzi womshini ngahle ube nezi elinjengelengelozi enkulu futhi uNkulunkulu uzokwenza uphendule ngalokho labo Elvis Presley nokunye nokunye no Eddie Ford noma ngabe bababiza ngani phandle lapha nalamaphimba amahle futhi bawasebenzisela uDevil uNkulunkulu wathi ngizokufuna lokho izandleni zabo ingalo sesizathu ngihlonipha uFanny Crosby oyimpumputhe akagaze athengise ngisipho sakhe ezweni wasigcina noNkulunkulu abaningi balaba bahanje bangabaculi bangamaqalaqala amadoda angamaqalaqala amadoda amakhulu nokunye nokunye esikhundleni sokusebenzisa ithalente labo ukwenzela uNkulunkulu uDevil ubaphendukezele futhi balapha ya bemsebenzela abantu abanedumela abantu abanedumela bomsakazo netelevishini bezithengisa bona uqobo phandle lapha ezweni esikhundleni sokukunika uNkulunkulu abanye babo beza ebandleni baya ebandleni bagqoke inguba yende endle baphume lapho bacule kanjalo bese bebuyela emuva ngqo futhi bacula umculo ozibinya ngobusuku bulandelayo njengabaculi abanjalo esibaziyo bangabe bandle elithile baphume lapho futhi benze lezo zithombe zamabhayisikopo baphume lapho futhi bacula umculo ukuzibinya amakhosi omculo ukuzibinge futhi bazisho abakholwayo icebo lika Devil indoda yodwa enomqondo ojwayelekile wanele wanele enhla lapha yathi yayizoba ngumshumayeli yagibela ngeso lokuseni futhi yashumayela futhi khona-ke yayihamba ezansi lapho futhi ibese kusakazeni nomsakazo bese icula umculo ukuzibinge lakho konke kunjalo ngakho-ke ekugcineni yathatha ivolovolo yase isakaza ubuchopho bayo ngaphandle ngiyayihlonipha indoda ngokwenza lokho kunjalo kunjalo ya yayinokuningi yayinomqondo omkhulu njengoba lezi zikulubo enza empeleni lapho zino Devil kuzona zagijima zehlele emazini futhi zaminza abanye abantu abanakho ngisho okungako ngiyakwazi ngiyakuzonda ukuba nzima kanjalo kodwa mfowethu dede wethu ufanele ushayele into yehle lapha ukuyenza inamathele lolu usuke siphila kulo ngiyacabanga uma uJesu abiza uHerodi ngempungushe endala futhi uJohane wababiza ngenzalo yezinyoka kulungile banezakhiwo ezinkulu amawindi engilazi ahlotshisiwe abashumeli abangamaqalaqala abaculi abakhokhelwayo yabo mnumzane batholeni kukhona akukho luthi lukamoya ongcwele basukume lapho futhi baphume futhi bagqoke izikhinde futhi bangene futhi bacule ekhwayeni wena mzenzisi odabukisayo yabo mnumzane kunjalo futhi wena mshumayeli oze emhlanganweni ngoba bakunike imali eningi kunalapho bekunikeza kwenye indawo wena shinga awukufanele ukuba sepulpiti kunjalo imali uma ungeke kwazi ukuzithathela amadola izinkulungwane amaningi awu angeke size abaphathi bethu lezinto zizofika uma unganyusa imali sizofika uma ngingena kuthola ukubambisana okugcwele nawo wonke umuntu ngeke ngize uma wonke umuntu engabambisani ngokugcwele wonke ababandla ngakho ke ngizoba nemali eningi yokukhokhela izikweletu zami ngeke ngize kwethu into engempela kaNkulunkulu yohamba uma umoya ongcwele eyiholile kungakhathalekile okwakukhona eminikelweni ukube ngifanele yidle amakhekhe omile kasoda futhi iphuze amanzi engatsha kunjalo iyinceku kaNkulunkulu yangempela kodwa abantu bazibophela nokusakaza nomsakazo wethelevishini nazo zonke izinhlobo zezinto zezo baze bafanele babe nalolo hlobo lwemali lokho kunjalo impela nebo akuyena uNkulunkulu lowo wathi ucebile kawuswele lutho impela kodwa yona kanye into owawuyidinga wawungenayo kunjalo kodwa wawungayazi uyabo ucebile kawuswele lutho bakhokha ukwenza izinto abazenzayo ukudlala amakhadi wo wena uthi sinezinhlangano zababandla ezinkulu wo impela yabo mnumzane inhlangano yebandla enkulu kunezo zonke ngani yazi imiyede lopha yiza ebandleni lethu aha kunjalo awu yazi sibalibani uma beze ekilopheni beze ebandleni lethu aha sinayo wonke usaziwayo ebandleni lethu yebo futhi niyekela abampofu abadingayo abangcwelisiwe bangene ebandleni futhi bangukusola kuwe awubafuni ngisho nalapho uyesaba ukuthi othile uzothi amen ngenkathi usashumayela ngingenenekazi elincane ngafunda ngesinye isikhathi encwadini encane phezulu lapha lingena ebandleni abantwana balo lalibakhulisele ebandleni liyifoshele ndala emuva emahlathini ndawo lapho babenokumesaba uNkulunkulu ngempela ngakho-ke yiyo umfo omncane uyangena kwelinye usuku futhi washada intombazane wathi wayengowebandla langaphandle niyazi elinye lamabandla amakhulu ehlele elifanayo phandle edolobheni ngakho-ke watshela umama ukuthi wayengumkristu ngakho-ke wayishada indodakazi futhi wayikhipha awu kugcineni wayilumula ebandleni lincane lidala lasemaphandleni emuva ezintabeni ukuya phandle lapha leli bandla likhulukazi lihle igama elifanayo kodwa emuva lapho babenomoya ongcwele phandle lapha babengena lutho ngakho-ke lapho bengena leli bandla likhulukazi lihle ngakho-ke umama wathi ngelinye isuku wayehla uku kuzobona indodakazi yakhe awu bamangala ukuthi yini emhlabeni abazoyenze ngayo ngakho-ke lapho ehla wayebukeka njengokuthile kuvele encwadini yasemandulo enye yalezo ezincane izingubo ezinentamo ende niyazi nemikhono emide lezinwele zakhe ziceciwe muva lapho ubuso obunjengo-anyanisi onyibilikayo kanjalo cece wabheke muva niyazi futhi wehle futhi uthi awu haleluya sithandwa ngabe nonke niphila kanjani na awu wathi manje kuseni isonto wathi nonke niyaya emhlanganweni yanina umyeni wathi sizokwenze njani ngaye na wathi ngeke simyise lapho ekanjalo wayesethi awu angazi ukuthi ngenzeni awu wathi mama ngiyakutshela si wathi kodwa sithandwa angikwazanga ukuhlala ngaphandle kwebandla ngokuqithekile kunebandla elithize ngalapha yena umfana wathi ngibone lilodwa ekhoneni lapho ngizovele ngiwele futhi umfana wathi awu sizofanele sikwenze nje ngakho-ke ngenkathi bengena bamdedela ukuba ngene kuqala nebo benamahloni ngaye nangu yeza ngaphesheya kwesitalati nalesi sikhethi esincane niyazi nebhayibheli ekhopheni lakhe awu mfowethu kungenzeka ukuthi wayengenalo igama lakhe kuubani ongubani kodwa ngicabanga ukuthi wayenegama lakhe encwadini yokuphila yewundlu leyo kwakuyinto esemqoka ngenkathi engena ebandleni wahlala phansi emuva lapho wazithathela izihlalo niyazi vule ipepheli futhi waqala ukufunda futhi wonke umuntu uqala ukuqalaza wacabanga ukuthi uhlobo luthile lwasendulo luvele lwaqathaka luvela ndawo uqalaza kanjalo oye nabo bonke begqoke izingubo zabo ezinhle niyazi uhlobo lwabaselawudikeya nezingubo zabo ezinhle lokuyeni okunye babheke emuva futhi babona lo mama omncane ehlezi lapho enokumamatheka okukhulu ebusweni bakhe niyazi efunda ipepheli ya kuthumelusi emva kwesikhashana sebeqedile zonke ezinye izinto into yena ugcinene wayenemizuzu engaba yishumi nanhlanu yokukhuluma wasuka ke waphakama wasethi inkosi lukile wathi bakadiyiswe uNkulunkulu kunjalo haleluya futhi wonke umuntu walula intamo yakhe njengequthe lehansi ecalaza bekungubani na kuthi-ke emva kwesikhashalo wathi wathi wonke amakristu kuyo yonke iminyaka afanele abe ngamaqhawe amakhulu amakristu amahle noma ukujize ngalolo hlobo uzifazane wathi makabonge uNkulunkulu kunjalo futhi bonke baqalaza futhi yena waqalaza ebhodini lakhe labadikoni futhi ibhodi labadikoni laba nomqondo libuyele emuva futhi labamba lo wesifazane omncane ngengalo lase limkhiphela emnyango lathi uphazamiso melusi ufile kanti kawazi yebo azobalelwa kuphi amawindi akho engilazi ehlotshisiwe na ziyini izihlalo zakho ezinhle ezikela ukusho na futhi kuyini konke kwenhlangano yakho yebandla enkulu na kuya ngo esihogweni njengohlobo lwenkonjane ebhokisini layo ngokuba uma ungenawo umoya kaNkulunkulu ulahlekile ngaphandle kokuthi uzalwe ngokusha awunako ubona umbuso kaNkulunkulu kumunci lokho kunjengokuthi ngakivame kuthatha ucastor oyela ngathi mama angikwazi ngisho nokumela uma ungakukhulisi akusizi kalutho ngakho-ke ngicabanga ukuthi lokho kungale ndlela lokhu futhi wo uma ubungakhuluma nabo wo ezinkulu izakhiwo ezinhle nokunye nokunye wo bona uya ebandleni labo kuyokwenzeka uthi yani ebandleni labo bese uthi awu ngiyakutshela uyiphentekostali na wo yebo he impela siyiphentekostali uyakholela ekuzaleni okusha na yebo awu ngifuna ukukukhombisa ukuthile ubheka lesi sakhiwe uyazi ukuthi malini kwakhiwa lesi sakhiwe sibiza malini na leso sibiza amakota amathathu esigidi samadola ukwakha lezi niyazi sasivamise ukungabi naso ngaleyo ndlela sasivamise ukuba sezansi lapho emhumeni kuthi uqalaze uthola zonke lezi zinto ezinkulu abanazo yabo mnumzane bese kuthi-ke bathi wo sinazo zonke lezi zinto ezinkulu kodwa abanawo umthwalo kimiphefumulo elahlekile bahlala njalo befuna ukukukhombisa ukuthi banesekhiwe sibize kangakanani buka irekhodi lethu likasabe sibone likhulu kangakanani kusiza ngani lokho uma bengakabi na umoya ongcwele na ucebile wandelwe impahla kawuswele lutho lokho yilokho kushoyo ucabanga ukuthi kanti kawazi ukuthi umpofu ngolu Suzi, wokuhawukelwa impumputhe ohambaze futhi kawazi nebo yilokho-ke impela bathi uyazi ukuthini sasivamise uku ibandla elincane sasivamise ukulisebenzisa lisengxenyeni engemuva leli ngelikhulu manje futhi ngenitshela akukho mthwalo ngemiphefumulo kodwa bafanele babone ukuthi zonke lezi zinto ziyanakekelwa usizo lwamanelikazi lazo zonke lezi ezinye izinto konke kufanele kunakekelwa kodwa akukho mthwalo ngemiphefumulo elahlekile o ndoda lingene kuphi leli bandla babengasindwa yimiphefumulo kodwa babesindwa yingcebo kulungile babenomthwalo ongalungile babenomthwalo ngengcebo yabo kodwa hhayi umthwalo ngemiphefumulo elahlekile umbhalo wathi babengazi ukuthi babelusizo abokuhawukelwa abaphuphuthekile bacabanga ukuthi babengathatha imali futhi baphendule yizwe wo ukuba besingathola uhlelo luqhubeka ebesingathola imali eningi lapha ngikhona ukuthi besingaphendule yizwe uma abanye abantu abacebile ebandleni lethu umfoti Branham uma nje besingabenza ukuba bambe futhi ngikhona ukuthi singaqala inhlangano ebiyojikeleza futhi iphendule izwe sasingathatha izindiza bese sehlisa izincwadi kulo lonke lase-Afrika nezinto ezinje ukube besinemali nje fowethu izwe ngeke laphendula ngemali izwe liyophendula ngumoya ongcwele ukushunyayelwa kunamandla kukamoya ongcwele nesiphambano kuzoba yiyona nto kuphela ezophendula izwe uhlelo lukankulunkulu aluyona imali ngumoya ongcwele yilokho uhlelo lukankulunkulu lingele bandla laselawudikeya noma yimuphi omunye unyaka webandla yebo mnumzane bafuna umoya ongcwele bathi sinegolide kwakuyigolide kulungile kodwa hhayi uhlobo olufanele babe negolide eliningi kodwa hhayi uhlobo olufanele manje ngakho-ke bayalwa ujesu ngiyazi ucebile futhi negolide futhi kawuswele lutho kodwa ngiyakululeka ukuba uze uthenge kimi igolide lihlanziwe ngumlilo Kusaba lehlukile lo golide ya igolide livivinywe esithandweni somlilo eladlula emlilweni okufa eladlula eCalvary laphuma iningi leli golide eninalo manje lingcolile lizodleka lizothomba uma ningamaka phansi lokhu uJakobe uJakobe ongcwele ehlanu elokuqala uya kwelesine futhi nizotshela ukuthi kuyini wathi mbali zicebi nina manje kufikele kwenkosi nikhale nikhamuluke ngokuba usizi lwenu selunifikele igolide lenu selidlekile kini niyabo lolo luhlobo legolide lidlekayo kodwa igolide elinike Yeso kuJesu ngumoya ongcwele amafutha asagolide kamoya ethululeka enhliziyweni yakho futhi futhi oh hey ngiyakuyala ukuba uzothenga kimi igolide uma ufuna ukuceba oh yebo kanti futhi babe puphuthekile manje leyo indlela embi kuba yiyo ngicabanga ukuthi lamaKristu haye puphutheke njengoba haye namehlo angaboni kude ngikhole ukuthi amehlo abo haye ngaboni kude kuphela kwento ababengabuka kuyo kwakuyiza kiwa zabo ezinkulu kuphela kwento ababengabuka kuyo kwakuyinhlangano yabo yebandla enkulu kuphela kwento ababengabuka kuyo kwakuyikhwaya eyakhiwe kahle nako konke kwezingubo zayo ezinde ezinkulu nezinto ngicabanga ukuthi babengaboni kude nje babengana kubona ngaphezulu kwekhala labo neze ngicabanga ukuthi babephuphuthekile babengaboni kude nje konke babengakubona kwakungokwabo awu niyazi ukuthini na singabe ukuthi lokuthi amahlelo abo makhulu izixuku zabo ezinkulu amalungu amaningi sethu sikole wabo izakhiwo zabo ezinhle kodwa babedinga umoya ongcwele kwasho uJesu babedinga umoya ongcwele Ngakho ke inkosi yathi kuboyiso uma amehlo emabi kakhulu futhi awukwazi ukubona kude uzongaboni lutho ngaphandle kwesakhiwo sakho esikhulu lapha nenhlangano yakho yebandla enkulu enhle kanye nelakho imeyethu lopha nabo bonke beze ebandleni lakho futhi ninosaziwayo futhi ungikhohliwe kodwa uma ubutheke kangaka namehlo akho libuhlungu kangaka ngiza kuthengisela umuthi wamehlo ya ngiyabona uyamangaza labo odokotela bezobungu kulo babengena lutho kwaloko kunjalo na babena makha amaningi babene science yezenkolo eningi kodwa babedinga umuthi wamehlo umoya ongcwele kaNkulunkulu ukuhlikihla amehlo abo futhi ubenze babheke kuza kwenkosi ubenze babheke ebhayibhelini ubenze babheke ezwini bayazi ukuthi ushiye kanjani amen kahle impela nje babenamakha babenakho konke okokugcoba kodwa babedinga umuthi wamehlo kwasho inkosi yathi udinga umuthi omncane wamehlo ukuba uye emehlweni akho futhi uzowavula kwakuvame kuba njalo ngenkathi ngangise umfanyana ngingakusho lokhu ngiyakholwa kungenzeka ukuthi ngike ngakusho ebandleni lokhu kufika emqondweni wami manje ngakhulela ezansi izintabeni zasekentucky ingxenye futhi sasihlala endlini endala yocwecwe lepulangwe mama lapha futhi sasine nendawo encane endala phezulu esitezi futhi sasinomatilasi wotshani obomile bese kuthi ke phezu kwalowo matilasi wotshani obomile kwakuyi izimpaphe angazi noma niyazi ukuthi izimpaphe yini noma cha noma umbhedi otshalo bomile umbhedi omdala sasimpofu kakhulu ubaba nomama babe nombhedi wensimbi esiteze singaphansi futhi ngakho ke zakuphuka ilade elincane futhi safika phezulu futhi umama wayebeka ngezinye zinye izikhathi siqeshana sika sele phezulu kwezemboze lezinto ukugcina niyazi yama ulale lapho bese ubalisa kanye eziphakathi kwalezo zinto ezindala zamaplawe ez fakiwe nokukhanya kwelanga niyazi futhi kunezimbozo ezinkulu ophahleni kanjalo futhi ngakho ke uma kunegqa noma ukuthize noma kunemvula thina abancinyana siyekwaca ngaphansi kwalesi lesi siqeshana sikaseli niyazi ugcina lokho kuvimbela singabe imanzi futhi ngezinye izikhathi ukulungilungisa kulezi zimbobo sasa sasithola kugodola futhi amehlo ethu ayeba nobhici niyazi onke avalwe ngokubanda ukubanda emehlweni ethu futhi ngakho ke umama wayesibiza kuseni ngehlani ngiyothi angikwazi ukuza mama ngoba mehlwami onke nobhici ngangathole into kulo niyazi kubanda ehlweni ngangingakwazi kwavula niyazi abancanyanyana belele lapho futhi mina nohamfi nalabo sizama ukuvula amehlo ethu futhi asikwazanga ukukwenza siphuphuthekile umkhulu wami wayengumcuphi wayecupha amakhuni amagqalashu futhi lokho kwakuyikhambi lakho konke endlini yethu kwakungugrisi wekhuni sicobisa izicathulo kuKristu wekhuni futhi uma wawunokonqokonqo babeka itapetayini encane phezu kwayo futhi nje yebo wawufanele ukugwinye ngakho ke ukwenzela ugonqokonqo bese kuthi ke lapho amehlo ethe nobhici umama wayethethe lento kulungile umzuzu nje sithandwa wayegijimela ngaphandle ekishini bese ethola lenkomishi enkulu endala kaKristu wekhuni bese ekubeka lapho futhi akushisise impela futhi uyenyuka bese ehlikihla amehlo ethu yabo kuze kube yilapho sekusebenzile futhi emva kwesikhashana ngaba kanjalo ukuze ngikwazi ukubona ngivula amehlo ami ngithole uKristu wekhuni wawavula.
I'll tell you, we've had an awful draft.
Kuyani tjela sikesaba nokulungisisa kubi kabi yabo kungekho aba nokukothela kukhulu kubi kabi yokushanela yizwe mabaptist yathi izinsuku zezibangalisa sezedlule ayikho into okuthiwa umoya ongcwele futhi akukho ukukhuluma ngezilimi akukho umbaptist egameni leNkosi uJesu futhi zonke izinhlobo zokulungilungisa futhi kuvale amehlo amaningi ngohlobo oluthile lokubanda kokomoya kuyothatha ngaphezu kukaKristu wekhulu ukuvula amehlo abo mfowethu uyothatha ubhaphathizo omusha kamangcwele ukuhlikihla amehlo akho futhi ungabona ukhiphe ukungaboni kude ukuze ukwazi ukubona ukuthi izwi likaNkulunkulu liqiniso kunjalo ngiya kuyala kuba uze uzothela umuntu amehlo kimi uhlobo olugcoba amehlo akho ngakho ke wena ngakho ke odokotela besayenze ezenkolo balokwabo yonke isayenze ezenkolo namakha abo nezinto kodwa kuthathe okuningi kwalokho kuthathe umoya ongcwele ukunikeza umbono wokomoya ukubona amandla asezulwini esebenza umoya ongcwele ukucoba kukamoya ongcwele ukucoba ngamafutha ashisayo siyakwazi lokho bese kuthi ke umoya ongcwele ngamafutha kaNkulunkulu kuthi yonke isayense ezenkolo namaka wo mfowethu ethandekayo kahle akukho okungalungile ngekonke kulungile awu sinebandla elikhulu kunawo wonke likhona edolobheni lawo makha ngeke asebenze xa bomnumzane azokwenza ubone kahle lapha ukubona eduze bese uthi yebo sinebandla elikhulu kunawo wonke kodwa kuthiwani ngokwahlulela okuzayo lapho uNkulunkulu ayokwenza uphendule nenamalungu ebandla laseLaodikeya na ngikhulumi kakhulu kakhulu lapha kodwa ngisethephini futhi iyanga phesheya emhlabeni niyabo ngakho ke ngikhuluma cishe kubantu abayisigidi esiningana ngalesi sikhathi niyabo ngakho ke yilokho ke iLaodikeya elisivive elihlubukile elibona eduze angazi ukuthi yini konke iminyuzi iminyuzi ipastela unabo ubuhlakani bobuqili kwasekuqaleni futhi ukhuluma nawo uphakamisa lezo zindlebe ezinkulu uthi akukho bubele kuwo uyipastel phakathi kwehashi lembongolo ileyo intaba manje uhlanganisa amanike lawo nabaseLaodikeya ndawonge futhi uthola imbongolo futhi esikudingayo kunjalo abaze ubatshela ngokuphulukisa kukaNkulunkulu umbhaphathize egameni likaJesu uthi umelusi wami aka asikukhona lokho njengamapresbyterian izidomu lokho kumayelana nalokho obungakubiza nge uzona mnyuzi kodwa ngiyakutshela ngithande lihle kahle limnene lo hlobo mfana ungalifundisa kuthile ungalifundisa ukukhothama futhi lifake esekisini futhi lenze cishe njengoba umuntu engenza ngoba lona lazi ukuthile linohlanga lokuzalwa umnyuzi wazi ukuthi kwakungubani ubabayi wawo noma kwakungubani umami wawo futhi awukwazi ukuzizala leyo ndlela ngalawo manje amadala abantu abahlala kugcina umthetho kamehla awasoza kwazi ukuvuka futhi masinyane nje ibandla lingangena ehlelweni lingelifileyo liphinde livuke kuyini na ipastel uMartin Luther wayelungile kodwa lapho esehlelile wenzani na iMethodist yayilungile lapho esehlelile wenzani na iPentecost yayilungile kodwa lapho usuyihlelile wenzani na uyalipasteliza walizalanisela bandleni niko lawu kade lwika phela ngoni kwenzile nathatha indlela yalo yokubhaphathiza nathatha izindlela nezenzo zalo futhi iBhayibheli lathi uyindodakazi isifebe isifebe indodakazi yezifebe unjalo impela yashelihle lohlobo yebo limnene wo lilungile ngiyalithanda libeke ikhanda lalo phezu kwamahlombe akho elinothando elinomusa ngani na liyazi ukuthi ubani ubabayi walo liyazi ukuthi ubani umkhulu walo liyazi ukuthi ukhokho walo ubani lingahamba lithi ngqunge emuva linohlanga lokuzalwa futhi ngiyathanda ukubona umKristu wangempela nohlanga lokuzalwa hayi ukuthwala incwadi yakhe ileja imbethodisti ngevikele ndlule futhi ibaptisti kule livi leliviki nepentekostali kuleliviki neprickly molliness ngevikeli landelayo akazi ukuthi ngubani ubabayi wakhe noma ukuthi ngubani umami wakhe.
Let me tell you, a man that's born of the Spirit of
God. Kodwa ngingitshele into ezele ngumoya kaNkulunkulu. Ingakuthathe ukuthi nguwe emuva osukile ePentecost. Ingakutshela ukuthi inohlanga lokuzalwa ngePentecost. Amen. Ngifuna ukuba iPentecost kusukela phezu kwekhanda lami kuye emanjeni ezinyawo zami. Ngiqondele wona iPentecost eyehlelo. Ngiqonde amandla ngempela kaKristu ovusiweyo. Isibusisi sePentecost sangempela. Muntu amehlo vula amehlo akho ukuze sibheke emuva futhi sibone lapho uvela khona. Ubheka nje lokho ibandla eliyikho namuhla, ubheke emuva futhi ubona lapho livela khona, bese-ke lokhu uqhubekela ngakuNkulunkulu uzosuka kuko. Yebo mnumzane, kulungile. Ngiqaphele enye into, wathi bahambaze, bahambaze futhi kabakwazi impela. Oh, bahambaze futhi kabakwazi. Manje lo muntu usezimweni ezibuhlungu. Uma umuntu elusizo ephuphuthekile, edabukile, ehambaze, manje uma yena ekwazi uyozisiza. Kodwa uma engakwazi, umfobandla akasekho ngokwengqondo. Ngabe kunjalo na? Lokho bekuthi kuqina, akasekho ngokwengqondo, akazi ngokwanele ukuba azisize. Nibona ujile ehle kiselade mpofu odabukile obuthekile olusizini ohambaze, bese uthi wethu uhambaze. Wo, ngihambaze na. Wo, mfowethu ngisize ukungenisa ndawo ndawo, ngisize ukuze ngimbathe. Kodwa unyukela kubo bese uthi awuthi sena wamukela umoya ongcwele sena kuna khona na. Uyini wena mgingi ongcwele na? Awu, awuthi uqonde ukuthini na? Ungakhulumi nami kanjalo, ngiyipresbyterian, ngiyibaptist, ngivele ku-1010 nase-1010. Wabaza futhi kawazi manje. Ngikaze ngikushe lokho iphepheli lakushe lokho ngalenyaka. Wabaze futhi kawazi. Wozo uzothenga izingubo kimi washo. Izingubo ezimhlophe, izingubo ezimhlophe zingezabangcwele. Kungukulunga kwabangcwele yabo. Wabaze, wo impela yabo mnumzane. Wo wena uthi 40 Branham. Hayi ibandla lethu, ibandla ligqoka kahle kuna wonke edolobheni. Bengingeke ungabaze lokho. Izingezi ezimfashini zakamuva, izimpahla ezisikwe kahle ezisedlula zonke. Izingubo zakamuva zezincwele zaseHollywood ezikhanukisa kakhulu obungaheha ukunaka kwayo yonke indoda esesitaladini. Ehe impela. Elinginelekazi lathi kimi lathi mfowethu Branham, ngabe uqonde ukungitshela na? Manje sithenga lezi zingubo ezitolo futhi ilokho kuphela ngokuthenga. Lathi basazithengisa izimpahla futhi benze imishini yokuthunga. Lokho akusizo izaba esikhulu ngalokho. Ibhayibheli lathi yilona lowo obuka owesifazane amkhanuka esephingile kakade naye. Ngabe kunjalo na? Awu khona ke uma owesifazane ezigqokisa akhanukise futhi azibeke phambi kwendoda, ubani ofanele ukuba asolwe ngakho na? Owesifazane nguye. Ezini kunjalo impela. Manje ungaba msula njengomduduzi kumyeni wakho, ungaba intombazane encane engakaze yenze into embe empilweni yakho, ube yintombi into lapho ushada nomyeni wakho. Kodwa uma ugqoka kanjalo futhi ubangela amadoda akubheke kanjalo, isiphingile nawe kakade enhliziyweni yayo. Leso soni sikubukile. Njengomkhristu ngahle ube nezimpahla ezisikwe kahle kulezo zonke edolobheni, ezoboya ezinhle kuze dlule zonke. Kodwa akakufanele ungcwele kaNkulunkulu ukugqoka kanjalo. Oh yebo, ungezi emntwaneni kaNkulunkulu. Oh cha, bathi awu, bathi ibandla lethu ugqoke kahle na? Bathi babenjalo, babecebile, babengasele lutho impela.
Even our pastor walks out with a great big robe on. All the choir walks out.
Ngani bathi ngisho nomelusi wethu uphuma embethe ingubo yende nkulukazi. Yonke ikhwaya iphuma embethe ingubo yende nkulukazi. Udevil wafika wazisonga ngaphansi kwayo. Ehe, ehe kunjalo. Oh. Awu. Ungcono ngingakusho naloko futhi. Ngakho ke ngingahle ngikudedele lokho kuhambe kulungile. Oh zonke lezi zinto ezinkulu, amakhwaya ambethe izingubo ezinde, amakhwaya akhokhelwayo, ufanele wakhokhelwa ukuba cule. Ufanele unikeze ubushumayelo kuningi kakhulu, noma uzothola enye inkokhelo emkhokhela kangconywana. Ngibiza ibhodi labaphatheli ndawonye bese ethi manje bazalwane, ngibe nomusa kakhulu kimi lapha, ninginika amakhulu amaningi kangaka ngeviki noma okunye kunjalo. Kodwa elinye ibandla le-Presbyterian le kubize nge-Pentecostal kumbe noma ngabe liyini ngaphesheya lapha, baye bangithembisa ukuthi bayonginika kuningi kangaka ngaphezulu. Oh he, kodwa ke unani ongcwele mpofu na? Banaliphi ithuba na? Yini ibandla elincane lempofu ukucelisa ngomoyengcwele banaluphi uhlobo lwethuba na babengekwazi ukukhokhela lutho olunjengalokho ngakho-ke inkosi iyakukuvusela kuthile khona-ke amen lokho okukhethwe ngesandla yiyo qobo ukugcwalisa ngomoya ongcwele futhi imisa njengombonisi jikelele phezu kwalo ithumela phansi yathi ngiyakuyala ukuba uzozothenga izembatho ezimhlophe kuye iphephele lathi izingubo ezimhlophe zingukulu zabangcwele madikho lokuthi thina azithole ngasevesini leshumi nesishiyagalolunye manje ngikho lokuthi kungasevesini lamashumi amabili esikhona okungcono kulokho konke engingakubona ya futhi sivala kulokhu manje thulani ngempela manje bese nilalela manje ngenkathi sisenze lokhu lalelani bheka ngimi ngasemnyango ngingqongqotha uma umuntu ezwe izwi lami avule umnyango ngiyakungena phakathi ngidle naye adle nami onqobayo ngiyakumnika ukuba hlale nami esihlaleni sami sobukhosi njengalokho nami nginqoba ngahlala nobaba esihlaleni sakhe sobukhosi onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni lezi ngesinye sezitatimende ezivelele ngake ngazibona etestamenteni elisha ngifuna niqaphele ngimi emnyango ngingqongqotha lokhu kuvamile kusetshenziswa isicaphuno sokunxusa ngezoni ngabe kunjalo na sitshele izoni ujesu semnyango engqongqotha kodwa lapha ngqongqotha emnyango webandla ngokuba wake wahamba nabo kodwa bona ngenhlangano yabo nokuba yizwe nokugodola bamshiya ngaphandle kungaphandle kwebandla manje kubulale kuqaleni kweminyaka yebandla njengoba sesivala wayehamba phakathi kwezindlu zezibane ezisikhombisa zegolide ngabe kunjalo na iminyaka yebandla eyisikhombisa futhi kupheleni lapha simthole ngaphandle kwaliphi ibandla na elaselawudikeya ibandla laselawudikeya ngaphandle babe eslu ngikhiphele ngaphandle ngani wayemi ngaphandle zama ukubuyela ngaphakathi isithombe sidabise kanjepho umsindisi wezwe emi ngaphandle kwebandla alithenga ngegazi lakhe uqobo ihlazo phezu kwabo ngimi emnyango ngingqongqotha ngemuva kokufuqela ngaphandle noma waxoshwa khona-ke uzama ukubuyela ngaphakathi ukhasi abuyele emuva futhi ungqongqotha emnyango lokhu ngukuqoshwa okwethusayo kakhulu etestamenteni elisha ngicabanga ukuthi akukho lutho lungaba lusizi kakhulu ukwedlule lokhu ukubona umsindisi wezwe ukhishwa ebandleni lakho uqobo umnyango waselawudikeya futhi wayesevele batshelile ababekwenzile kuceba kwabo nakho konke nalokho ababeyikho nokuthi babesivivi kanjani nokunye nokunye futhi babenebona wayengadingekile ukuba abahlanze bona babehlanze yena ngaphandle futhi lapha kwakuyikho konke kwalokho esangqongqotha emnyango ezama ukubuyela ngaphakathi kwenzele ini na ukuba abo kuphile kuphakathi bona kanye abambulale Calvary wayezama ukusindisa imiphefulo yabo kwisithombe fikise lana ngomunye kakhulu engake ngasibona empilweni yami engake ngacabanga ngaso khishelwa ngaphandle wakhishelwa ngaphandle kuphi na manje lelelani bangani uma lokhu kungezikhona kwethusayo tholani isithombe sakho makuzike enhliziyweni yenu umsindisi wethu ngenkathi yasemhlabeni wakhishelwa ngaphandle esizweni sakho qobo wenqatshwa wakhishelwa ngaphandle izwe limkhiphele ngaphandle futhi lambethela futhi manje ebandleni lakhe uqobo ukhishela ngaphandle akafunwe noma kuphi abanesidingo sakhe bathole ihlelo bebengamdingi bathole uphapha bebesayomdingelani futhi na bathole umbhishobhu omkhulu umbonisi jikelela base bengesanamsebenzi ngomoya ongcwele base bengasamdingi lowo ukristu umoya ongcwele babengasamdingi ngakho ngikholwa ukuthi basukuma nje base bemphonsa ngaphandle ngoba babengamgejanga ngoba babesamculela amaculo umshumayeli wayesakhuluma ngaye ngakho-ke babengamgejanga kodwa ukuba yizwe kwabo lenhlangano imibono yabo ukuhlela lezi zinsuku zezimangaliso seledlule futhi ayikho into ethiwa yilokhu nalokho ngiyanibuza yonke imvuselelo yakuyafika noma yiphi ninabo sobulando manje phansi uzofike lapha lawa amabandla yonke imvuselelo yake yafika yayihlala iphuma ngaphandle kwenhlangano noma yimuphi umuntu wake waqala imvuselelo waye ngaphandle kwenhlangano futhi ngaso sonke isikhathi imvuselelo iqalile babe nezibonakaliso nezimangaliso zokukhuluma ngezilimi nokuphulukisa nokunye nokunye kanjalo kwenzeka futhi nje lowo msungulo angafa kodwa-ke bayihlela futhi benze inhlangano kuyo futhi bahamba ngqo bafa futhi uNkulunkulu akazange neza zilezile nayo futhi kunjalo impela futhi nangu la ekhona ngeke nokucina webandla emi ngaphandle komnyango uNkulunkulu somandla lokho kwephula inhliziyo yami ukucabanga ngalokho inkosi yami imi ngaphandle omnyango webandla layo Qobo emva kokufuqelwa ngaphandle nokuba nezwe nokugodola lehlelo nokungabi nendaba emi ngaphandle komnyango ngongode zami ukubuyela ngaphakathi lapho ngicabange ngalokho esikhashaneni sedlule ngivele ngencike etafuleni lami ngase ngiqala ukukhala ngacabanga bengihlale ngicabange ngekathi uJesu wayehlezi kuleyo ndlendalo umfarisi lapho angekho owamnyaka lapho waye nezinyawo ezingcolile abamhlangabezanga emnyango futhi bageze izinyawo zakhe futhi bamgcobe ethatha umquba nezinto lapho wayehamba khona ingubo yakhe ishanyinela nqa zonke yaletha lokho kunuka okudala kumgwaqo lapho amahashi nezinto kwakuhambe khona futhi kwaletha lokho kunuka kuye babehlala begeze izinyawo lokho kwakulisiko futhi insila yenkosi egeza izinyawo yayihlala emnyango futhi lapho kufika umuntu babegeza izinyawo zakhe bese befinyelela lapho bese bethola iphele incane lamasandali amenelayo bamgqokise futhi bagcoba ikhanda lakhe nokwakhe futhi babemenze wanuka kahle nokushiswa kwentamo yakhe kuvela emisebeni ilanga bakamizenele zakhe ziye emuva wangena nokwamukelwa esivakashini manje nansi indlela abayima lapho umzuzu uphethe ngifuna ukukhombisa ukuthile nansi indlela ababenza ngayo babekwemukela kanjena manje ngiyakholwa qhabo njengalapha ngikholwa ukuthi kufana nokuthile ngalokhu kuhleleka lapha ukwamukela kanjena yabo futhi nisibekelane omunye nomunye futhi wayesemukelekile kodwa ngathi Jesu eza kulomkhosi njengoba afika emkhosini wasePentecost lapha uthile wayemgejile babenentshisekelo kakhulu ezindabeni zabo ababhishobhu nokunye nokunye okwakulapho uJesu wayemenyiwe kodwa ngekho geza izinyawo zakhe futhi nango ehleli ngaphesheya ekhoneni babengazi nekwazi ukuthi wayelapho nezinyawo zakhe zinuka ukungcola konke kuye enothuli bese kuthi-ke kukhona isife besidala bandle zansi sitaladini esakhuphukela lapho sasinemali encane kuphela esakeni futhi saqalaza futhi sabona uJesu ehlezi lapho enezinyawo ezingcolile waphula inhliziyo yaso sathi yileyo ndoda ethethelela lowo sifazane izono zakhe yileyo ndoda engizwile ukuthi yenze ukuphulukisa kungani bengayinaki na ngoba ababhishobhi nabo bonke wayekhona bamxosha nango bamema ukuba eze yileyo ndlela eseza ngayo simema ukuthi eze emihlanganweni yethu kodwa-ke lapho sifika sinamahloni ngayo wo ngingeke ngama bese ngithi mayibonga inkosi wochabo nakho kuhlezi ojonzi bayocabanga ukuthi bengingumkinqi ongcwele wela msebenzi kunjalo ngiyasaba ukuthi bengizokhuluma ngezilimi futhi bebeyongibiza ngendoda yezilimi ngolusizi yodabukisayo manje niyakubula lokhu kuyangena niyabona ngolusizi odabukisayo umpofu uhambaze futhi uphuphuthekile futhi kawazi uJesu ehlezi lapho nezinyawo ezingagezwanga futhi isifebe sasesitaladini sengiya sibona sehla ake sixoxe sithathe umzuzu ngiyasibona sehlela isitolo futhi sithi mina futhi izinyembezi ziqala ukwehlela ebusweni baso sathi angeke ngikwenze uma nginyusa lento labo uzokwazi lapho ngithele khona le mali uyazi ukuthi ngiyithole kanjani kodwa ngokuphela kwento enginayo lokho kuphela kufunayo lokho kuphela kufunayo yabo akakhathali vele uze nje akukho lutho ezingaleni zami engilulethayo ngakho ke wathola amafutha athile kugcoba futhi wayenyuza futhi wafika enhla lapho wasecabanga uma nje ngingambona futhi khona-ke wangena ngesinyelela wasengena ngasemnyango ndawo futhi qhabo babengamenzanga wamukeleka ngakho ke wathatha ibhokisi lalabhasa walihliphula waselifaka kokwakhe ezinyaweni zakhe waseqala ukugeza izinyawo zakhe futhi waqala ukukhala kufanele kumele kube nguye ilonke ngifunde ngaye njalo ephepelini ngiyazi ukuthi uyokuqonda futhi into yokuqala niyazi amanzi amahle kanje pho ukwenzela izinyawo zakhe izingembezi zokuphenduka ziqathakele izinyaweni zakhe wayengenandwangu yokusula izinyawo zakhe ngayo ngakho ke wafinyelela phezulu wasethela izinwele zakhe izinwele ezinhle ezisongekile zonke ziphukele phansi izingembezi zehla ebusweni bakhe kanjalo wageza izinyawo zakhe futhi kanye ngenkathi waye ange izinyawo zakhe ageza izinyawo zakhe kanjalo ujesu enezinyawo ezingcolile futhi engekho okunakayo futhi namhlanje uthwele igama elingcolile njengomgengqe kongcwele okuthile noma okunye kunjalo futhi amadoda onayo inyongo yokumela lesi siphambano sokuzahlukanisela ngosithwala ngiyoze ngikhulule ukufa ngiyothatha indlela nabambalo abadelelekile benkosi ngiqale phakathi naye Jesu oh Nkosi wena ngedlulise ngedlulise Nkosi noma ngabe kubizana nginawo njengojakobe umkamelo itshe kwenza amahluko muni na lokho angenzele khona futhi lesi sifebe simpofu lapho sikhala sikhala zingembezi futhi into yokuqala niyazi nakho kumi uSimeyoni umfomkhulu owamenza ukuba ehle wathi lokho kukhombisa ukuthi ungumprofethi noma cha awubezokwazi ukuthi bekuluhlobo luni lwesifazane lo mzenzisi ngakho ke ngemuva kokuba eseqedile futhi uJesu akazange anyakazise izinyawo zakhe wavele wahlala futhi wambuka futhi wambhekisisa wongi yakuthanda lokho akuzona izinto ezinkulu esizenzayo izinto ezincane ane esizishiya zingenziwe ngezinye izikhathi wambekezisa wambekezisa nje ehlala lapho akekho owayemnyakile ekugcineni yena phakathi lapho ekhala futhi egeza izinyawo zakhe wathi ukukunanga wanakisa abantu futhi wavele wambekezisa nje akakaza ashozwi uSimeyoni omdala emimuva lapho wathi niyabona ukuthi ngabe ungumprofeti noma cha aniboni na ngilitshelile ngilitshelile ukuba ungumprofeti bezokwazi ukuthi lowo wesifazane bekubani yabo sasili bandle likhulu lapha niyabo siyazi kunjalo siyazi ukuthi asuye umprofeti bezokwazi emva kokuba yena emva kokuba eseqedile lezo zinyembezi zizokuphenduka zehle ebusweni bakhe wageza izinyawo zika Jesu yena ngikholwa ukuthi wazizwa ehlumelelisekile wo uNkulunkulu ngangiyothanda kuba lapho ngangiyophinde ngizigeze futhi yebo mnumzane mfana bengeke yilo sifazane kube yisikhathi esinzima esule izinyawo ngezinwele zakhe namuhla na beyofanele ame ngekhanda lakhe ukuba kwenze ukuthi lezi nele ziyanele zokuzisula yabo mnumzane uzinqume zonke kodwa lapho izinyawo zika Jesu akekho kokhayo osolayo ehlezi edumazekile lokho kunuka ezinyaweni zakhe wamgeza emva kokuba esengemuva kokuba eseqedile wambheka phansi njengokungathi uthi kulungile
I got something to say to you.
Waqalaza wathi Simeyoni nginokuthile ngizokusho kuwe. Ungimemile lapha futhi awuzange ngihlangabeze eminyango. Awunginekanga amanzi okugeza izinyawo zami. Awuzange ugcobe ikhanda lami lapho ngingena. Ususe kuhangulwe yilaka kimi. Awuzange ungange ukungamukela lapho ngingena. Kodwa lo wesifazane mpofu hey lo wangaphandle isifebe esitaladini besingena amanzi okugeza izinyawo zami futhi sizigezile ngezinyembezi zaso besingena lutho lokuzisula ngakho ngakho ke sithathe izinwele zaso sazesula asiye kanga kwanga izinyawo zami manje ngifuna ukusho kuwe izono zaso ebeziningi sithethelelwe zona kunjalo akazange asho lutho ngezakhe izono zakhe eziningi ziyathethelelwa futhi namhlanje lapho uJesu emi ngaphandle komnyango wezinhlangano zePentecostal izinhlangano zeBaptist izinhlangano zeMethodist ezama ukubuya ngene nePentecost futhi abantu bayamedlula emva kokuba wena ukuba neze kwakho nezinto kuye kwamfuqela ngaphandle kwebandla umile zama ikhalela ukuthi yabuya ngene futhi futhi oh kuyinto efikise la nomunye kakhulu engake ngayibona empilweni yami babengena sidingo sakhe yena ngaphandle ngonqotha ezama ukungena leyo nto efanayo azama kuyenza ngani na wayengaphandle Abazange bamphonsele ngaphandle baqhubeka bacula ngayo bashumela ngayo kodwa abazange bamgeje ebusweni babo kunjalo babeqhubeka ngani na babengakwazi ukubuka kade babeka isakhiwo sabo esikhulu babecebile babebuka inhlangano enkulu babengabayo bezama ukuyakha bayikhuphule ukuthola amanye amalungu kubangene futhi abazange bamgeje qhabo qhabo babengakugeje ukukhuluma ngezilimi babengayigeje emikhulu ulimileze namandla kaNkulunkulu osika phansi elizweni bese usoka inhliziyo dabula izinto zomhlaba futhi ukuhlube njengezincezu zombili ubona uma ushumayele kanjalo ebandleni labo bayikugxotsha futhi leyo ndlela omoya ongcwele ashumela ngayo ujesu wathi nina nzalo yezinyoka nina nina ezinyoko tshanini futhi ujohane wakwenza naye namadoda amakhulu agcotshiwe ayehlale eyobula izikhumba kubo kunjalo kodwa abamgejanga ngoba babengenakho lokho yabo ngakho-ke babenokuthile kusambala kuncane kubamba mbaja mhlane futhi kwathi vele ujoyine nje fake igama lakho khona lapha futhi sizokungenisa ebulungwini bakho futhi hamba uyolanda iphepha lakho kwelinye ibandla futhi sizokwamukela nokunye nokunye manje umnikelo wakho uzoba ngaka ngonyaka ngamunye na yabo lokho kukuthi cebile kawuswele lutho Oh, kodwa udinga into enkulu kunazo zonke futhi awukabi nayo. UJesu emikaphandle zama ukubuyela ngaphakathi nePentecost. Ngicabanga ukuthi bekuya kwenzekani kulobusuku ebandleni leMethodist ukuba umoya ongcwele buwehlele phezu kwebandla futhi baqala kumemeza begcuma bekhuluma ngezilimi futhi beziphathisa kodakiwe. Isigetshane sabantu abadakiwe nangani? Inkomfa ibiyophonsa lelo bandla leMethodist ngaphandle kwenkomfa. Niyakwazi lokho? Bekuya kwenzekani ebandleni leBaptist ukuba kwenzekile na? Into efanayo amaPentecost na? Ngani baningi yababo kwenzeke into efanayo impela yebo mnumzane bebengeke bebekezelele lo mpetho bebeyothi ngani baze bona ngisho nokhapethi bethu abashe hey impela hey isigejane sinusizi kangaka pho abayizo kunjalo akulungile wako waba nabo wahamba nabo phakathi kwezinto zezibalo eziyisikhombisa zegolide futhi nansi impendulo amahlelo nezinto zawo zezwe ababhishobhi bawo okhadinali nakho konke ukuba yizo kwabo babemxoshile futhi babengakaze bamgeje futhi bandla manje sizokwenzenjani ukuze simbuyisele ngaphakathi na uma engaphandle kwebandla lephentekosteli manje sizokwenzenjani ukuze simbuyisele ngaphakathi na ngabe kuzothatha amavoti avumelanayo abantu ukuthi ambuyise na ngabe kuzothatha kukhetha kukaphapa omusha okhadinali omusha na noma mhlawumbe kuzothatha kuzothatha ukuvusa ihlelo elisha lokho kusoze kwakuthatha lokho kusoze kwakwenza ihlelo elisha ngeke lakwenza umusha ukhadinali umusha ngeke akwenze umelusi omusha ngeke akwenze umvangeli okhokhelayo kahle ngeke akwenze akukho lutho ezweni olungenziwa kodwa nguwo uqobo singenisa kanjani na hhayi ngevoti qabo mnumzane asimbuyisele ujesu ngevoti ngoba ngeke angene nakho nakhu-ke uma umuntu yezwa iphimbo lami futhi avule umnyango manje siyazi ukuthi uyini umnyango khona-ke uma umuntu evule umnyango yezwa iphimbo lami hhayi hhayi uma noma yiliphi bandla uma noma iyiphi inhlangano qabo mnumzane akaphathelani nabo bafile futhi abasekho kwaseqaleni uyayizonda behlale izonda wathi wayizonda futhi usayizonda namanje kulobu busuku kodwa uma noma yimuphi umuntu noma yimuphi umuntu we-methodist noma yimuphi umuntu we-baptist noma yimuphi umuntu we-presbyterian noma yimuphi umuntu wekatolika noma yimuphi umuntu we-church of god umuntu we-nazarene umuntu we-pentecostal
That will hear my voice and will open the door.
Noma imuphi umuntu oyaza iphimbo lami futhi avule umnyango ngizongena ngidle naye futhi yena nami lo ngumlayezo oya ebandleni lePentecostal. Hayi ukuzama ukuvuselela inhlangano yePentecostal kodwa uvuselele isibuziso sePentecost enhliziyweni yomuntu ngamunye yena ndlela kuphela futhi ngizodla naye mina. Senza yini sithunywe ebandleni umlayezo ebandleni usifundisani khona-ke fundisa sifundisani na hhayi ukukhula kumoya qabo mnumzane ukwehla komoya sinokwehla ngase zonke isikhathi indlela izithunywe ebandleni nomlayezo kuwo wonke unyaka webandla wabulahla buhlelo wonke umlayezo ebandleni ibandla lalisekwehleni njalo njalo futhi lalingemulalele umlayezo ebandleni wawungawanaki amahlelo futhi kwenza amaKristu yaphaseliwe abizwa kanjalo kunjalo ngazi lutho ngunkulunkulu noma ngomoya ongcwele lokho kuyiqiniso njengoba ngimi kulo msamo kulobu nkulunkulu amalungu ebandla amahle asivivi ukuba ahlanze kuphela emlonyeni wakhe uPawulu waxwayisa abezizwe babeyigatsha manje ngifuna abanye benu uma nithanda ukuba baphenye kwabaseroma esahluko seshumi nanye ivesi leshumi nanhlanu kuye kwelamashumi amabili nesikhombisa ukuze nikwazi ukumaka phansi nina nonke bese kuthi ke kungukuthi sekulethi ngizonicaphinela lokhu manje ngaphambi kokuphuma ngoba yi
now Romans if you want to put it down 11
manje kwabaseroma uma nifune kukubhala phansi ishumi nanye ishumi nanhlanu kuya emashumini amabili kuya emashumini amabili esikhombisa uPawulu wabatshela watshe khuluma nabezizwe lapho kwabaseroma wathi uma uNkulunkulu manje lani njengoba sesivala eminyakeni ebandla uPawulu wathi uma uNkulunkulu engayeganga umuthi omnqumo ongowasendle kepha wawunquma ngenxa yokungakholwa ngabe kunjalo na yini eyabangela ukuba nqunywe na ngoba benqabe ePentecost ngabe kunjalo na ngosi kulePentecost bahlekisa futhi bahlambalaza umoya ongcwele ngikathi uJesu lapha emhlabeni wathi babiza bambiza uPhelizabhule bathi wayengudevele futhi ungumbhule noma yini enye wathi ngiyanithethelela ngalokho kepha lapho umoya ongcwele esefikile ningakhulumi ngokumelelana naye ngoba ukhuluma ngokumelelana naye awusoze wathethelelwa khona futhi kumbulani ngikathi uJesu ethi uma bafundi bakhe ningayi kwabezizwe ngabe kunjalo na kodwa geyi yale zimvine zilahlekile zakwa-Israyeli bazilahla kanjani na ngokuhlambalala azo umoya ongcwele kubiza umoya kaNkulunkulu ngento engcolile bathekisa ngaki kathi besine moyeni nokungenokunye ngosuku lePentecost nomuzi ofanayo bathekisa ngawo uthathazi wababulala phakathi labo negazi labo lagobhoza ngendlela yesango badla abantwana babo uqobo nakho konke kulelo khulu iminyaka elifanayo futhi kunjalo ezinye sezizwe ezinkulunkulu zonke zomhlaba siba ngeziphansi kunazo zonke futhi sasakazekela imimoya emini yomhlaba ngoba yini na ukungakholwa futhi lezo kwakuyisiqu sasekuqaleni umuthi wasekuqaleni u-Israyeli futhi uPawulu akasho yini lapho na ubani nompalo khona lapho na uyakuthola Petna sukuma bese ufunde kusukela evesini leshumi nanhlanu kuya kumashumi amabili nesikhombisa ngokuba uma kulahla kwabo kungukubuyiswa kwezwe ukwamukelwa kwabo kungaba yini uma kungesikho ukuphila kwabafileyo na uma ulibo olungcwele nenhlama injalo uma impande ingcwele namagatsha anjalo kodwa uma kwaphulwa amanye amagatsha wena-ke ongumnqumo wasendle yafakelwa phakathi kwawo wahlanganyela nawo impande yamafutha yomnqumo ungazigabisi wena phezu kwamagatsha kodwa uma uzigabisa kodwa akusuwa uthwele impande ethwele wena uzakuthi ke wena amagatsha aphulwa ukuba mina ngifakelwe kulungile aphulwa ngokungakholwa lelani ukungakholwa kulungile qhubeka wena-ke umi ngokukholwa ungazigugumezi kodwa yesaba ngokuba uma uNkulunkulu engayekanga amagatsha emvelo nawe angeze akuyeka bheka-ke ububele nobukhali bukaNkulunkulu kulabo abawayo ubukhali kodwa kuwe ububele uma uhlala ebubeleni uma kungenjalo uza kunqunywa nawe nalabo uma bengahlali ekungakholweni baya kufakelwa ngokuba uNkulunkulu unamandla okubafakela futhi ngokuba uma wena wanqunywa emnqumweni ongowasendle ngemvelo wafakela emnqumweni omuhle ngokuphambene nemvelo ikakhulu labo abangabemvelo baya kufakelwa emnqumweni wakubo ngokuba angithandi bazalwane ukuba ningayazi le mfihlakalo funa nizishaye abahlakaniphileyo ukuthi ingxenye ka-Israyeli yehlelwe ngubulukhuni kuze kungene abezizwe ngokupheleleyo kanjalo u-Israyeli wonke uya kusindiswa njengalokho kulotshiwe ukuthi kuya kuvela esiyoni umhlangulisi asuse ukungalungi kukajakobe yilesi sivumelane sami nabo lapho ngisusa izono zabo Ngabe nikutshela nawo Paul wathi uma uIsrayeli ekhuphuka futhi wabona izibonakaliso lapha zikamoya ongcwele futhi iza nqunywa khumbulani ngoba benqaba umlayezo kaPaul umpapathizo egameni likaJesu ukuphenduka nompapathizo egameni likaJesu izibonakaliso nezimangaliso zilandela ikholo futhi bamenqaba futhi bathi bekani siphendukela kwabezizwe ngabe kunjalo na ake sibone ngikhole ukuthi kwakuse lapho abaqala ukubizwa khona ngamaKristu kwakuse efesi kulungile eAntiochia manje uma umuthi oqala wawungcwele amagatsha awo angcwele isihlahla sasekuqaleni futhi ngoba bona bawukholwa ngokungesikho umlayezo wePentecoste uPawulu aye usho umayela ngabe kunjalo na uNkulunkulu wawanquma wasethatha umnqumo wase ukwakungabezizwe thina wase esifakayela ukuze siphile ngeda ukuphila kwalowo muthi manje kakhulu kangakanani kulolu suku lapho senqaba umlayezo wePentecoste owehle eminyakeni yebandla uNkulunkulu ukwazi kangakanani ukususa lezo sihlahla esidala sasendle kuzo noma kanjani bese evumela esinye ukuba singene na ngoba uzowenqaba ngenxa yokungakhona manje hlanganisa lokho kwesisila sejuba nesifundo kulukukuza yazi lapho simikhona manje yawazi na sisesikhathini sokuphela sokuthathwa kwebandla labezizwe uhlwitho lwalo nokungeniswa kukamoya ongcwele ukuba wehlele phezu kwamajuda nojesu ukuba azazise yena uqobo ukubeka uphawu izinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane nakho lapho ukhona ukubuyisa umuthi wasekuqaleni emuva ungene esibusisweni ungene ku-israyeli futhi ujesu ngeke ame ngaphandle komnyango wakho futhi angongcothe zonke isikhathi kukhona isikhathi lapho azoneliseka khona futhi ajike kodwa-ke wena uyongongcotha kodwa usoze umthole woze ngenkathi kuseyisikhathi woze ngenkathi kusekhona ukungqongqotha ungayekethisi nganoma yini ngaphansi kompapathizo kamoya ongcwele njengoba bawuthole ePentecoste lohlobo olufanayo lompapathizo wamanzi izinto ezifanayo abazenza lapho ungavumeli lutho olufake noma yini enhlizweni yakho olungaphansi kwalokho manje yini bangani bami abangamakatolika ake nginitshele ukuthile nikholele entombini umariya intombi umariya ngokuba ngunine kajesu kristu wadingeka akhuphukele ePentecoste futhi agcwaliswe ngomoya ongcwele futhi waziphathisa okomuntu odakiwe waye phakathi kwalabo abayikhulu namashumi amabili waba nobhaphathizo kamoya ongcwele ukukhuluma ngezilimi futhi eziphathisa kwesifazane odakiwe phandle lapho ngaphansi kukamoya kankulunkulu in order to get into glory futhi uma intombi uMaria wadingeka ukuthi yenze lokho ukuze angene enkazimulweni uzongela kanjani kuyo noma yini ngaphansi kwalokho na cabanga ngakho kunjalo amaBaptist ukuthi umshumayeli weBaptist emuva lapha ufuna ukuqiniseka ukuthi kushiwe kumaBaptist futhi lokho kungokwa noma ubani akukhathaleki ukuthi ngubani so just John in church and saying a creed and ngakho ke ukujoyina ibandla lokusho nje isivumo khona nokuya esentweni njalo ngezelekiseni ngeke kokusiza nakancuke wenze inhlekisa ngokunkulunkulu yiba umkristu angempela noma ungabi yilutho nhlobo yiba phakathi kokushisa noma ubandla noma uphume ngoba awukwazi ukuba awukaze ubone inyoni emhlophe emnyama awukaze ubone umuntu odakiwe ongadakiwe awukaze ubone isoni ongcwele qhabo awukwenzi abakwenzi uphakathi kokuthi ugcwaliswe ngomoya ongcwele futhi uNkulunkulu ephila kuwe noma awusikho nhlobo uyikho noma awusikho ngakho-ke ufanele ukhumbule ukuthi ujesu umi emnyango wakho futhi ukhumbule isithembiso sikankulunkulu lapho ukuthi uzokwenza kulezi zinsuku ngenxa yeni na ukwenqaba yini yabangela ukuthi uIsrayeli yanqunywe umuthi wasekuqaleni na ngoba benqaba umlayezo wePentecoste kaPawulu futhi beyakholwa ukuthi lona ngunyaka ogcina webandla na iBhayibheli lasho njalo futhi lithi kuzokwenzekani kubo na bazonqunywa ngenxa yokwenqaba umlayezo wePentecoste khona-ke uNkulunkulu uzobuyela futhi kumaJuda futhi wonke uIsrayeli ngalesi sikhathi uzosindiswa ngoba uzobathatha njengesizwe hhayi umuntu ngamunye kodwa kuwe nami ngumuntu ngamunye ngoba uza kumajuda izenzo encwadini yezenzo weza kwabezizwe ukukhipha abantu kwabezizwe ngenxa yegama lakhe umntobokazi wakhe Abantu, oyedwa lapha, oyedwa lapho, oyedwa ngalapha. Futhi usebenzana nathi ngabantu ngabanye kungakhathaleki ngohlanga. Isivumo kholo noma ibala, usebenzana nathi njengabantu ngabanye. Imbali yakhe ayoyibeka ealtare lakhe. Kodwa njengamaJuda, wayehlala esebenzana noIsrayeli njengesizwe. Bayisizwe sabantu, isizwe sakhe. Ngijabule kulobo busuku ukuthi sinalomlayezo. Futhi ngijabule kakhulu ngokuthi nethamelile. Futhi ukwethamela kwenu kuthakaselwe kakhulu yimi. Ngibonga kuNkulunkulu uSomandla ngaye engivumela ukuba ngibone ngikubonile nengikwazi ukukuletha kuleli bandla. Futhi manje sewusukile enhlizweni yami. Izikathi ezithile moyo ngcwele usebenza nene nhliziyo yami. Ngikwazanga ukunyakazisa usuke, bekifanele nje ngihambe nawo. Kunezinto ezimbili engizizwele ziholela ukuba kwenziwe. Ngiya eShip Report eLouisiana okomhlangano nomfowethu Mo. Futhi umngami ehlezi lapho anganitshela. Amaviki amane ngicishe ngakhala. Ngifuna ukuya eShip Report ngani na. Futhi noma ngubani owayese eShip Report uyazi ukuthi kungani manje. Abakazi babone noma bezwe into enjengakho. Abashumayeli abavela kuye yonke indawo, amabhaptisti nezinhlobo ezahlukahlukene. Enye indoda yathi yaqala yabeka isandla sayo phezu kwebhokisi lamagwa, nomoya ongcwele wehlela phezu kwayo. Wase uthi yiye eShip Report eLouisiana uzotshelwa khona lapho kufanele ukwenze. Ngayitshela igama lami ukuthi izoyitshela kuphi. Ngathi uzokutshela ukuthi wenzeni. Ngathi ichibi livuliwe ngezansi kwezitebhisi, udinga umbhaphathizo kamoya ongcwele. Futhi lapho ngakho ke izinto ezifana naleyo abantu bekhuluma neziprofetho nezinto zokubikezela izinto ezenzeke khona lapho phakathi kwethu. Ngase ngithi ngifanele ngiye eJeffersonville futhi ngibhale le ncwadi, ngoba ngazi ukuthi ngifanele ngibe nesikhathi esingakanani lapha. Kodwa uma ngizwakalisa lona bese uyabhala ala uma sengihambile amazwi azoqhubeka aphile. Nginomlando obhalwe phansi ozoyencwadini, futhi ngiza lapha ukuze ngikulethe phambi kwebandla ngithole ukuphefumulelo kukamoya ongcwele, ngoba bengingazazi lezi zinto mina uqobo. Iqiniso lelo, lokho kusegameni lenkosi. Iqiniso lelo, bengingakwazi. Manje ngizizwa ngikhululiwe, ngizizwela ukuthi uNkulunkulu usilethele umlayezo. Ngikholwa ukuthi sisekupheleni komgwaqo. Ngikholwa ukuthi ihora lilapha ngenxa yokubonakaliswa kukaNkulunkulu ukuba aziswe phakathi kwethu. Futhi angazi ukuthi kuzoba yisikhathi eside kangakanani, kodwa ihora selisondele ngokushesha. Sizobe sibheke omkhulu ukuba avuke. Angahle afike osukwini lami, angahle afike ekuseni, angazi. Angahle abe phakathi kwethu ngomanje, angeke sisho. Umoya ongcwele lapho kuba usihole kuze kube yileso sikhathi. Khona-ke lapho lo mholi ezoziwelisa uzobe esacotshwe ngumoya ongcwele. U-Eliya uzoba njalo kusobala ozokuza. Kodwa uzoba umholi ozophendulela izinhliziyo zabantwana, noma izinhliziyo zabantwana zibuyele emlayezweni wobaba, babuyele emlayezweni kababa wethu wasezulwini ngosuku lwePentecoste ngenkathi ethululela umoya wakhe. Okungukuthi lowo muqo omncane wawusondeza kakhulu nje ngengangingakwazi ngomlando neBhayibheli. Futhi ngakhombisa ukuthi leyo nto yehlile ngo yadlula eminyakeni yebandla. Futhi yilokho-ke namhlanje ngakhombisa ukuthi hlelo liyisiqalekiso phambi kukaNkulunkulu. Ngithemba ukuthi lokho kuzinzile ezingqondweni zenu ngeBhayibheli, ngezenzo zabapostoli, ngomlando onakho konke. Ukuthi futhi akukaze kube nesikhathi sisodwa lapho uNkulunkulu ake wahlela ibandla lakhe. Umama wamabandla ahleliwe ukubusa kweRoma iliKatolika. Ibandla liRoma Katolika lingunina wezinhlangano. Futhi lapho nje mvuselele ibhobokela ingene kunoma yiliphi iqembu leProtestane, babuyele muva ngqo futhi benze into efanayo. NeBhayibheli lathi wayeyisifebe, futhi yena wayenamadodakazi okwakungamabandla aphuma kuye. Kwakufanele kube ngabesifazane, kube yizifebe. Nanguya, ngakho-ke sihleli. Kodwa waphinda washo lokhu, ningesabi mhlawumbe omncane kuyintando enhle kayihlo kuninika umbuso. Ngakho-ke wangathi sonke ngalolo suku, nina maMethodist, Baptist, noma ngabe niyini, noma ngubani ovula umnyango, ngizongena futhi ngidle kanye naye. Sengathi singabala bazalwane bodade wethu kangathi singabala silomhlambo omncane ngalolo suku sengathi singaba ingxenye yalomhlambo omncane oyobo ulindile lapho efika njengoba ifika ukuzowuthatha emhlabeni ujikelele ngokuba uhlwitho luyoba semhlabeni ujikelele bayoba babili empeteni ngiyothatha oyedwa ababili ensimini futhi ngiyothatha oyedwa ubonisa ukuthi kuyoba ubusuku ngakolunye ohlangothi lomhlaba nokukhanya kwemini kolunye yabo ngakho-ke kungukuthi ababili bazoba sempeteni ababili bazoba sentsimini niyabo ngizothatha oyedwa kubo futhi njengoba ngishilo kulukhubusa uyobe ugibela wehla ngomgwaqo ngezinye zalezi zinsuku ukhuluma nomama futhi uqalaza uyobe engasekho uyobe uhlezi etafuleni uphuze ikhofu lakho noma udle isidlo sakho sasekuseni noma ukuthile futhi into yokuqala uyazi uyoqalaza futhi ubaba akasekho kunjalo impela luyeza futhi asazi ukuthi sikhathisini kodwa into yakho ngukuthi lapho sekudlulile khona-ke sekudlulile khona-ke akukho lutho olunye ongalwenze ngakho wena ukuthi ngikuzwile lokho isikhathi eside kodwa uzokuzwa kokugcina kunjalo kuzokwenzeka ngoba kuyizwe lenkosi futhi kumbula kwakuye kwahluleka noma ngasiphi isikhathi ngalobu busuku obuyisishiyagalombili engikade ngibushumela na kodwa lokho ujesu akusho lapha kufezekile futhi kwenze yonke iminyaka yebandla ncamashinje futhi sibona lo nyaka webandla ungena kukho ngqo futhi ngalo kanye ihora ngisho nakulokhu kusa ekufanekiseni izintombi sona kanye isikhathi izintombi ezilele manje niyakhumbule ibhayibheli lasho ukuthi intombi elele ngenkathi ukukhala sekuzwakele bheka umyeni uyeza ukufika kwenkosi ukushunyayelwa kwezwi futhi khona-ke kwenzekani na isikhathi sasisondela amabhomi nakho konke sekulungela abashumeli begijima ezitaladini futhi baqala kumemeza umlayezo futhi ngokusheshe nje lapho benze ibandla elikhulu ngaleyo nkathi inombelele lathi awu sasibe yi-presbyterian isikhathi eside mhlawumbe sizotadisha bese sithona yebo uyazi ngikholwa ukuthi siyawudinga umoya ongcwele futhi babhala amapheshana nakho konke ngawo manje kuqala futhi bathi ungasipho omunye wawo na futhi zathi qabo zinanele thina ngakho-ke ngenkathi sezihambile kuyothola umoya ongcwele zaya kuyokhuleka njengamabandla amabandla amakhulu amahle akwenzayo namuhla izinhlangano lapho sezihambile kuyothola amafutha umyeni wafika ngakho-ke bazama ukuthola manje amabandla amakhulu izinhlangano imihlangano emikhulu yamazwe kamazwe ngawo emabandleni yahleliwe ethi sizofanele sibuyele esibusisweni sephentekosta sifanele sibe nabophulukisi ngokukankulunkulu ebandleni sifanele sibe nabakhuluma ngezilimi sifanele sibe nabahumushi bezilimi sifanele sibe nazo zonke lezi ziphiwo zokomoya ebandleni lethu futhi sizofanele nje siqale imihlangano futhi siqale ukukwenza bathola imikhandlu sebeqalile ukukwenza ngenkathi besahambile ukuyokwenza lokho yileso kanye sikhathi lapho umyeni efika khona futhi wathola labo ababe namafutha ezibanini zabo futhi bamuka phela-ke ziyafika futhi kwenzekani na lapho sebumnyameni kungaphandle inkathi yenhlupho enkulu lapho kuyoba khona ukukhala nokulila nokukhehla kwamazinyo ngenkathi umlobokazi esezulwini ohey phela-ke kupheleni kwaleyo minyaka emithathu nengxenye uzoza njengoba kwenza ujosefa futhi wazazisa kubazalwane bakhe kuzodala ukukhala yonke indawo futhi bayothi bayohlukanisa imindeni yabo futhi bakhale futhi bathi wazitholaphi lezo zibazi na futhi okwaziwe labo abamkwazayo baza kumbona futhi uzozazisa kubazalwane bakhe manje uzama ukuzazisa yena uqobe ebandleni lakhe futhi bamfucela ngaphandle futhi usamile engongotha ethi ngabe ukhona omunye futhi phakathi lapho na oyedwa ongavula futhi angingenise futhi ngikhulume nawe na ngiyajabula ngibonga kakhulu ukuthi cishe eminyakeni eminingi eyedlule cishe eminyakeni engamashumi amabili nesishiyagalombili iyedlule ngazizwela lokho kungongotha enhliziyo yami futhi mina wangena bengilokhu ngidla naye kanye nami selokhu kwathi nhlo futhi ngemukele isibusiso sephentekosta ngemukele umoya ongcwele Ngabhabhatizwe egameni lika Jesu Christ ukuze kuthethelelwe kwezono zami. Sona kuphela isikhathi engake ngabhabhatizwa ngaso empilweni yami kanye ngenkathi ngangise umfanyana nje akekho owayengangitshela ukuthi ngokukhona onkulunkulu abathathu. Qhabo wawungeke uhlohle lokho kwehle entanyeni yami. Awukwazi ukukunika noma ngubani owazi noma yini owaziyo ukuthi uNkulunkulu yini. Kunjalo ngakho ke lapho ngibhabhatiza umshumayeli webhaptisti wangibhabhatiza ngathi ngifuna ukubhabhatiza egameni lenkosi uJesu Kristu. UDokotela Roy E. Davis wangibhabhatiza egameni lenkosi uJesu Kristu ngenkathi ngisengumfana nje. Niyabo kunjalo. Ngakho-ke ngakukholwa ngihlalile nakho futhi ngiyazi ukuthi kuliqiniso yizwi likaNkulunkulu liphakade. Kunjalo, kunjalo. Ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo, ngingomunye wabo, munye wabo. Ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo, ngingomunye wabo, munye wabo. Ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo. Nakuba laba bantu bengafundile noma bakhosha kodumolezwe, bonke bemukele iPentecoste labo babhabhathizwe egameni likaJesu futhi bayasho manje kokubili ukuthi nakabanzi bamandla akhe namanje asafana. Ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo. Alijabuli na uma ujabule phakamisa isandla sakho. Omunye wabo, omunye wabo. Ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo. Uma nje usiba ngowakhe uzobanga phezu kwaso sonke isono egameni likaJesu Kristu. Woza mfowethu ufune lesibusiso esizohlanza inhliziyo yakho esoneni. Sizoqala ukushaya izinsimbi zokujabula futhi sizogcina umphefumulo wakho uvutha malangabi. Oh, siyavutha manje phansi enhlizweni yami udume egameni lakhe. Futhi ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo. Oh, omunye wabo, omunye wabo. Ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo. Haleluya, omunye wabo, omunye wabo. Ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo. Babe buthene egameni eliphezulu, bonke bekhuleke egameni lakhe. Bapapatizwa ngomoya ongcwele namandla enkonzo afika. Manje lokhu abenzele khona ngalolo suku uzonenzela okufanayo. Ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi. Manje sixolane ngaphambili emuva nanxa zonke. Omunye wabo, omunye wabo. Ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo. Omunye wabo, omunye wabo. Ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo. Oh, omunye wabo, omunye wabo. Ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo. Omunye wabo, omunye wabo. Ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo. Omunye wabo, omunye wabo. Ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo. Omunye wabo, omunye wabo. Ngijabula kakhulu ukuthi ngingathi ngingomunye wabo. Awujabuli ukuthi ngomunye wabo na? Ngiyakuthanda lokho isigejelo sinomsindo.
Amen.
come to thee this night, my people, yes, a refiner's fire. Yea, I have come to thee this night as a fuller's soap. Yea, I say unto thee, as many as I love, I rebuke, yea, and chasten. I say unto thee, repent, yea, repent and be converted, yea, that all your sins may be blotted out. The time of refreshing has now come from the presence of the Lord. Yea, I say unto thee, my people, hearken to the voice of my prophet that I have sent unto thee to declare unto thee this present truth. Yea, I say unto thee, be established in the present truth. Yea, this more sure word of prophecy, yea, that has come to thee from my word. I say unto thee, I will confirm this word into thee as the days go past, saith the Spirit of the Lord.
Sikubonga kanjani baba ngokulunga nesihe sakho kithi labo abangafanelekile ngicabanga ukuthi uyoqinisekisa umlayezo wakho manje Nkosi uyotshenjiswe abantu ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuthi izihawu zakho ziphumule phezu kwabo uma ukhona noma ubani lapho ngamazi njengomsindisi ningafuna ukumthola khona manje ezinhliziyweni zenu njengomsindisi ningama ngezinyawo zenu ngenkathi sisaninikelela ngomkhuleko na wathi uyo wenza lomlayezo lapho futhi befuna ukuqinisekisa izwi lakhe kini uma kukhona abanye lapha abangamazi futhi akakaze awemukele umoya wakhe ukhuluma nawe.
All right, that one back there, would you just stand up to your feet, brother?
Kulungile lowo emuva lapho ungavele ume nje ngezinyawo zakho mfowethu na ufuna ukuphaphathizwa kumoya ongcwele yilokho mfowethu na uNkulunkulu akubusise yima lapho okhona. Ngabe ukhona umunye ongathanda ukusukuma bese ethi ngingathanda ukuphaphathizwa kumoya ongcwele uNkulunkulu akubusise mfowethu uNkulunkulu akubusise kuhle lokho. Vele ume nje ngezinyawo zakho yibo lokhu ume ngezinyawo zakho ngaba khona omunye ongathanda ukumukela umoya ongcwele futhi yaphaphathizwe uthanda ukukhunjula emikhulekweni yethu khona manje ukuphaphathizwa kumoya ongcwele na ngaba khona omunye ngaphambi kokuba ngisho engilungele ukukusho ongathanda ukuma futhi abandakanye na. Oh, bunga balwa njengomunye womhlambi wakhe na. Bunga kwenza na. Ungabina sisihla ngaphakathi ugaphele futhi ulinde lokho kubona ukuba kuphekwe. Uyeza futhi. Uyeza futhi. Ungafuna ukuba yisitha sakhe noma ungafuna ukuba ngumntana wakhe na. Nkulunkulu uthukuthele ngalokho kusa lutho kodwa igazi likaJesu azolazi. Akasoze ubulungu bakho bebandla abuze ukuba lutho kuye lutho kodwa igazi. Oh, bulikuku lokho kugeleza. Oh, kungenza ngibe mhlophe njengeqhwa. Kancane. Ah, komunye umthombo ngiwaziyo. Lotho kodwa igazi likaJesu. Yene ngahlanzi sono sa lutho kodwa igazi likaJesu. Yene ngangenza ngibe ngcwele futhi lutho kodwa igazi likaJesu. Ogu likuku lokho kukeleza. Ogu ngenza ngibe mhlophe njengeqhwa. Awukho omunye umthombo engiwaziyo. Lutho kodwa igazi likaJesu. Lutho kodwa igazi likaJesu. Konke lokho ngokulunga kwam. Lutho kodwa igazi likaJesu. Ngabe bakhona abanye na? Oh, Lukho lungama mfowethu dadewethu izwi liyacwila selihambile njengekhwa ukomunyu thombe ngiwaziyo lothokodwa igazi likaJesu. Maphansi Teddy, uma uthanda kunomthombo ogcwaliswe ngegazi omuncu emithanjeni ka-Emmanuel.
Now friends, you're standing on your feet.
Manje bangane nina nimgeze inyawo zenu eni nezama ukwamukela ubumnandi beNkosi Jesu. Lona kanye leli Bhayibheli elisitshela ukuthi lezi zinto ziyokwenzeka zafezekiswa ncamashi nje ngendlela akwethembisa ngayo. Manje sethembiso kwasho Petro singeseni nesabantwana benu nakubo bakude nabaningi iNkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza usukume ngoba ufune isibusiso sikaNkulunkulu sibe phezu kwakho. Futhi njengenceku yakhe ngiyakukhulekela, ngizokhuleka ukuthi uNkulunkulu uzokupha umbhapathizo kamoya ongcwele. Futhi ngiyazibuza ukuthi ubungakwenza yini lokho enhliziyweni yakho uma uqotho, uma ubungenza lesi sithembiso kuNkulunkulu. uNkulunkulu, mina kusukela kulesi sikhathi ngimi ngezinyawo zami ngifunisisa lo mbhapathizo kamoya ongcwele. Ngiyakukhuleka njalo njalo futhi ngilinde uze ngigcwalise ngomoya ongcwele. Ngasenza lesi sithembiso kuNkulunkulu ngokuphakamisa izandla zakho na ngizokhuleka njalo 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 uze ungigcwalise ngobumnandi nokulunga kukamoya. Nginikela umkhuleko wami ngani sisakhothamisa amakhanda ethu.
Our Heavenly Father, they are the trophies of your presence.
Bawethu asezulwini bayimiklomelo ebukhona bakho, bayazi ukuthi le mazwi ayiqiniso ngoba angawakho, bayazi ukuthi yanikezwe ngumoya ongcwele ngoba ayizwi likaNkulunkulu.
And they have been convinced that they need you, that they need sweetness.
Baye bakhuliseke ukuthi badinga wena, ukuthi badinga ubumnandi bukamoya ongcwele empilweni yabo ukuze ubanikeze amandla anqobayo, ukuthi bazokwamukela amandla avela phezulu, bemukela amandla okuphila impilo yobuKristu ukuze bamukela amandla okunqoba izilingo.
As a song we were just singing, they gathered in the upper room.
Njengoba iculo ebesisanda kuyicula nje babuthele kamelweni eliphezulu futhi bekhuleke egameni lakhe, babhapathizwa ngomoya ongcwele namandla enkonzo afika. Yilokho abakufunayo, amandla enkonzo ukuba eze phezu kwabo. Ngincenga wena Baba, njengenceku yakho, njengoba ubabonile bephakamisa izandla zabo benze isibophezelo kuwe nesithembiso sokuthi abasoze bayeka, ngeke basibeke eceleni kodwa bazokhuleka uze ubagcwalise Nkosi engxenyeni egculisayo bukhona bakho bungcwele empilweni yabo. Nginikela umkhuleko wami ngenxa yabo Nkosi, njengenceku yakho ukuthi bazogcwaliswa ngomoya ongcwele Nkosi. Ngikhulekela ukuthi abazukushiya lendlu yokukhonzela kuze kwenzeke lokho, ukuthi bazoba lapho kuze kube yilowo nalowo mphefumulo ogcwaliswa ngomoya ongcwele. Siphe khona Nkosi. Wena uNkulunkulu mninimandla wonke, wabonakalisa enyameni ukususa izono zezwe. Wena wavuka ngosuku lwesithathu wakhuphukela kweliphezulu, futhi wena ulapha kulobu busuku ngaphakathi phakathi kwethu nasegameni likamoya ongcwele. Siyakhuleka Baba ukuthi wena iNkosi yethu eligugu uzigcwalisa ngamunye wabo ngawe uqobo, futhi bangathi bangaba yiyo isibusiso embusweni wakho nasezweni elizayo. Futhi ngolunye usuku lapho kugcineni uzofinyelele kuphelele umgwaqo, lokho kungahle kube namhlanje nokho, asazi ukuthi kuzoba nini, kodwa kwangathi ngingakwazi Nkosi ngibalwe phakathi kwalabo abangena ofithweni. Kwangathi laba kungaba yibo abangena ofithweni, kwangathi wonke umuntu bukhona bukaNkulunkulu, nawo wonke ogcwaliswe ngomoya ongokaNkulunkulu angangena ofithweni. Ngenisa labo kulobu busuku Baba, bangabakho manje, ngibanikela kuwe ngegama likaJesu Kristu. Amen. Manje ngifuna nina yonke eniminga kulaba bantu onomoya ongcwele, nisukume nibeke izandla zenu phezu kwabo. Thombo gcwaliswe ngegazi elimungcwele emithanjeni ka-Emmanuel. Zonza pokuda phansi kwalelo thandala lasusa lo ngiyacala lasusa lo ngibala laze linecala lasusa lo ngibala laze linecala lezo zapukuda phansi kwalelo thandala lasusa lo ngibala laze linecala yisele lalifala thokoza ukubona lowo mthombo ngosukulwalo futhi kwangathi ngaba lapho nakubangimubi njengalo ngigeze kusuke zonke izono zami ngigeze kusuke zonke izono zami ngigeze kusuke zonke izono zami zoni zapukuda phansi kwalelo thandala lasusa lo ngibala laze linecala
now raise up your hands to God and just give him praise say thank you Lord I raise you my feet I give you praise I thank you
Manje phakamisele izandla zakho uNkulunkulu bese umdumisa nje uthi ngiyakubonga Nkosi ngiphakama ngezinyawo zami ngizokudumisa ngizokubonga ngezibusiso zakho ngokulunga kwakho nangokungipha umpapajizo kamangcwele ngibonga wena Nkosi ngibonga wena Nkosi ngibonga wena uNkulunkulu othandekayo ngokusipha wena ugcine isithembiso sakho wena washo njalo siyakukholwa Jabuli na jadini mayibonga inkosi. Chidi ake ngilelode nje futhi sithola abantu abaningi abangaqondi lokhu kufana nezulu kimi. Sithola abantu abaningi abangaqondi kungani sijabule futhi sikhululeke kangaka. Siwele Jordani siyezwene lithe lasekhanani futhi lokhu kufana nezulu kimi. Oloku kufana nezulu kimi Oloku kufana nezulu kimi Osiweli Jordani siyazwene lihlela sekenani futhi lokhu kufana nezulu kimi Olapho ngijabula ngiyaqula futhi ngiyamemeza Udevela kokukholwa ngiyabona Kodwa ngigcwaliswe ngomoya kunakungabaza futhi leyo yindaba kimi. Oyilokho ezolo kimi, makaba uNkulunkulu, olokhu kufana nezulu kimi. Ngiweli Jordani ngiyezwene lihle lasekhanani futhi lokhu kufana nezulu kimi. Akukujabulisi na kuhle xa ulala nomunye umuntu uthi mayibonga inkosi lokhu kufana nezulu inkosi hamba negama lika Jesu mntwana wokuhlupheka nowose Yakukunikeza injabulo nentokozo Nithathe noma uya kuphi Kamelele kule mnandi kangaka Themba lo mhlaba nokwethaba kwezulu kamalele ku olimnandi kangaka Themba lo mhlaba nokwethaba kwezulu ngekamali ka Jesu siyakhothama siwa sikhuleke ezinyaweni zakho Inkosi yamakhosi ezulwini siqhelisa lapho uhambo lwethu selufeziwe kamelele kuku olimnandi kangaka Themba lo mhlaba nokwethaba kwezulu kamelele kuku olimnandi kangaka limnandi kangaka Themba lo mhlaba nokwethaba kwezulu manje buthule namakhanda ethu ekhotheme igama lika Jesu njalo njenge sihlangu kubo bonke noxhaka umizilingo zikuzungeza efumula nje lelo kameli ngcwele ngomkhuleko kamelile kuku olimnandi kangaka